Kabaru mayo na loka windiri dum ni. Loka simari go. Yimbe hewbe ngummanima jayitude gede kewnode hakkunde men. Hono tawnobe den gede gil e fuddoyde be jayitinir endeni. Tiko ben kadi dutti gonti sarwobe kongol ngol. Tawfil teddudo. Minni cagal ne bittumi den gede gil e fuddoyde. Bodo sikki ina feewi mi windiran maade garawol gotol. Mbelaad waaw famde goonga gu jangde nde kepdaande. E jamanu lamde yude biteedo Herod, wadina jutino sadak goto biteedo Sakari. Wajayeno ko e goomu yutino bi sadak Abia, jomsudu makko ko iwde Haruna, witee ko Elisabeth. Kambe dido fof, ko be feo be Yeso Alla. Bengalana felore to bangi sariyaji e jamiroji jiwemirado o fof. Kono ɓe dañano ɓiɗɗo saabu Elisabeth ko dimara te kamɓe ɗiɗo fof ɓe naywi. Waɗi ñalawma goto Sakari ɓami golle e Yeso Alla saabu ko goomu makko yontano ñande hen. Ko kanko kuraji njani ñande hen. Yewitede aada yettinoɓe sadak o bel omo naata e suudu jomiraɗo he o sakko toon cuurawi. Jaman o fof woni e toraade boowal e waktu urgol cuurawi he. Nden tan malayko jomiraɗo feñanimo dari bangi nyama sakkorde ciuraawi nde nde o yi malaika o berne makko dilli kulol jaggemo kono malaika o wiimo
Sakari woto hul ngati nyaagune ma jabaama jom suuduma Elisabeth ma jibinane biddo gorko nginnira dum yaaya on biddo ma addane weltaare sumbeende heebe ma mbelto e jibineede makko ngati ma won mawdo e yeso joomiraado o yarata ndiyam reseng o yarata ay huude ko ina mandila maw hebbine ruhu cenido gila e der redu nene makko maw artir heewbe besgu israila e joomiraado alla mumen maw ada joomiraado arde o wonda e ruhu elias e bawde mum gam artirde berde babiraabe faade bibi mumen gam artirde lundibe e miijoji feewbe be wondude heblande joomiraado leñol pewnitingol
Sakari namni malaika o wi
holi no gandirad mi ko gonga sabu mine jom sudam fof min naywi
malaika o jabim wi
ko min woni jibriru daroto do yeso alla ko mi nelado e ma gam halandema e habrudema on kabaru mojo joni non ma mundu a halata so wona nyande ko bima mi ko timmi sabu a gonginani kongolam timmoyo wol so saha mum yonti
e on saha yimbibe en padno Sakari bowal te kawnomo huli ko boynirimo ni to der suduto nde o yalti o ronki haldude e mabbe be paami woni jiide de o hibiton o woni e mandindebe o heddi e momdam makko nde o timmini yontande makko o hoyti galle makko tagal den balde Elisabeth jom suudu makko o bamireedo o suudi hakke lebbi joyi o mo wi
ko dum do wandi ko joomiraado wadanimi e saanga de anni momtude gacciame hakkunde yimbe
e der lewru jeego burhe ala neli jibriru e saare galile woter witende nasaret fayde e mbomri nditanum daawudo biteede yusuf yami mbomri ndi wite ko mariama malaika o naati galle mariama en widum
asalminama an barkinaado joomiraado ina wonde ma
Mariama jibi e din konguli woni e namnaade hoore mum holi ko salminaango wayngo ne firtata e on saha malaika o wiim
Mariama woto hul Allah hollima moƴƴere mum ma bam reedu jibina biddo gorko nginnira dum Yesu won biddo ma won mawdo kadi ma wi'e bi burdo towde o joomiraado Allah ma tottumo jappere tani ko Dawuda mawlaamo besbu yaaguba ha abada laamu makko gasata
Mariama wi malaika o
holina dum wonirto tawde ko me bomri
malaika o jaabim wi
ruhu cenido o ma jippo e ma bawde burdo tawde o ma kure no beeluni ko dum wadi bingel jogorgel jibinede gel ma wi cenido bi Allah hay Elisabeth bande o no naywiri ni fof ma jibin biddo gorko ene wietna o ko dimaro kono o monay lewru makko jeego buru ngati ala ko Allah ronki
e on saha Mariama wi
min ko mi kordo jomirado yo lata ni rami no biru dani
cagal dum malaiku o yahi eden baldi maryam ummi heni fayito kajito e wuriude woto onati galle sakari o salmin elisabeth de elisabeth nen salminango makko bingel gongel e redu makko gel dilli o hebbina ruhu cenido o kanko elisabeth o wili dani do o wi
ka barkinaado e hakkunde rewbe bingel gel tiawda gel ne kayi ko barkina gel holi min saka yumma mum jomam ina nata gallam yew de salminaago ma nati noppam de bingel tiawmi gel dilli sumbede malu wodani ma an gongdin do latagol ko jomiraado o fonno e maako
maryama wi
fitandam nana mawni na jomirado berndam nana sumbana alla dando wam ngati o yeejima yankinaare kordo makko hankadi yontaaji fof ma mbiyam malado sabu jom bawde o wadani kam gede mawde inde makko ko seninde kala yonto gardo o sarat yurmende makko e hulbe mo o hollori gede mawde sembe jungo makko o firtiibe berde mo en kewno mawno kinaare be o itti jom sembe en e jappeje mumen o bamti miskineebe o harni heegaabe gede moje o riwi aldube juude mehe o faabima israila charwo makko o tabatini yurmende makko no fojiranno taniraabe menni faade e ibrahima e iwdi mum ha abada
maryama wondi e elisabeth hedde lebbi tati cagal dum hoyti saha mo elisabeth fiti heptaade o yonti o dañi biddo gorko hoddibe makko e bandiraabe makko nani joomiraade jippini e makko yurmende ndindi e makko weltaari nyande nyalawma jeeto beeji o be ngari bornindi cuklel ngel be jinno innirde ngel ko baba maggel hono sakari yimiraade o sali wi ngel foti wiyeede ko yaaya be mbimo
ala e bandiraama fof beeten non
be maandini baba maggel ngam namnaade hollido no yidi biyum wiye sakari namni alwal windi hen dum do indi makko ko yaaya kambe fof be kaawa nden tan hono ko sakari mubbiti demgal mum tongiti o woni haalde ina yetta alla kulul nangi hotbe e din saraji be fof den gede fof ciari e der dendangal kaaje yude nanbi dum be fof ndeni dum e berde mum en ngoni en namnaade koy mum en holi ko ngeel cuklel jogori wandi sabo baawde joomiraado ina gondi e maggel sakari baba maggel hebbina ruhu cenido longina woni e wiide
jettode ngode ni joomiraado alla israila o e daw ko yilli e ko sotti leñol mum ko o fegninani en dando mawdo e leñol daawudo charwo makko o rewnino e kunude annabaabe makko senibe gila awlan mawo dandu en e anbe men o yaltine men e juude mabbe hono non o holli taniraabe men yurmende makko o siftori aadi makko cenido hono no wondiranno taani men ibrahima ni ngati o wino mawo yaltin en e juude anbe men bele eden baawa rewde mo tawa alda e kulol gonen nun dube feewbe yeso makko dendangal nyaldi ngurdam men anne bingelam ma wiyaye annabi burdo tawde o ngati ma ardo joomiraado o ngam fewnande dum lawol mum ngam andinde yimbe be ma alla dandir dumen yaafu ya bakatuji mumen sabu alla men ko kewdo yurmende ko sababu nde mayre nage fudowe jipporto e men bele yeynade wonbe e nibbere e mbelu mayde be bele o rewna pele men e lawol deejre
cuklel ngel woni a mawnude hakkille maggel woni a beydade fertude ngel hotno ko e ndir jeereede ha nyane ngel fenninana israila luka simwari didi eden balde sesar augusta yamirio bindital wadi e ndir leydi he fof ko nden wonno bindital gadanal hawri ko e gorne ragal kirinyus e diwan siri yimbi fof njahi windito yaade goto fof wurmo men yusuf ne ummi nasaret e diwana galile ngam yahdi saari daawud witende betlehem e diwana yude ngait o jeya ko e suudu daawud e lenyol mum o yahi windito yaade ton kanko e mariam jam jama makko tawi ko ciowido nde be ngoni ton de saha mo mariam foti heptade o yonti o afi biddo gorko o somi dum o lilni dum e der jabnergal sabo be kejaani e jippinde he e on nokku aynaabe en balatno aynude orli mumen e ladde he malaika jomiraado feñinibe darje jomiraado o yayni e dow mabbe kulul mangul jaggibe kono malaika o wiibe
woto kule ngati ngarmi ko haalande on kabaaru mojjo jogordo addande leñol ngol fof weltare mawnde on jibinaama hande e der saare daawuda en he dandowo goto ko kanko woni almasihu jomiraado o dum do ma wonan on maande ma on taw tiguyel keccel ina soma ina lelna e jamnirgal
don e don jamaanu malaikaaji goddi ummi do asman yenti e gadan on woni e yettude alla ina wi'e nden malaikaaji di ngoppibi don fayde dow asman aynaabe be ngoni e wiyandirde e koy mumen
wadde njehen ha betlehem jeewen ko kewi ko jomiraado o andini en ko
be kenyi be njehi de be njetti be tawiton mariam e yusufu e tiguyel ngel ina lelna e nder jamnergal nden be njii be kabri ko be mbiya e maggel ko kaawis jeggi dendangal nannobe haala mabbe kono mariam en moftuno den gedi fof e berne mum kadi en miijitonoode caggal dum aynaabe be ndutti ina mawnen alla ina jetta dum sababu ne dendangal ko nani ko e ko njiko sabu fof laatori kono malaika o wirononi balde jeetati caggal jibineede makko o bornina o inira yesu indinde malaika o wiino gila mariama bamani tawreedunde nde saha mo be poti labbineede o yonti no sari Musa o wiri dum ni jinnabe makko nawima Yerusalem ngam rokkude ma jomiraado sabu ko ni windira e sari jomiraado he
afa gorko fof yo jonyane jomiraado
wandude ngam waddi sadak kirsteedo no sari jomiraado o yamirini hono
poli didi wala choppi didi poli
ndeke gorko got in wonno Yerusalem in wi'e Simeon on ko gorko peewdo jom nondal o mo fadno momtowo gondi Israel o ruhu cenido in wonno e makko ruhu cenido andaninomo o mayata taw o yani almasihu jomiraado ruhu o dunimo natnimo e der galle Allah he de jinnabe be ngaddi cukulel ngel hono Yesu ngam wadande dum ko sari o yamiri ko Simeon yettingel e juude mum woni e yettude Allah ina wi'e
jomiraado fodore ma timmi dal hankadi maccudo ma maaya e dow jam ngati mi yiri gite am dandore ma de pewjuda e yeso leddi fof annore lernore dow laaji teddinore Israel lenyul ma
ko halateno e maggel ko haawi yumo maggel e baba maggel Simeon downiibe wi Mariam yumo maggel
ngel do cukulel ardi ko libde heewbe e umminde heewbe e nder Israel kungel maande jogorde jibinde salare mbele mi joji cuudidi e berde kewde ina peña an e hore ma mette nge berde ma no silama ni
annabi debbo biited ana ina wonno don kadi ko bi fenwel jeyaade suudu aser ko nay wiina no feewi cagal nde o wurde jom galle makko ciddunno dom o duubi jeedidi jom galle o mayi o heddi e ndiwaagu o yarano ko duubi capanɗe jeetati e nayi
o yaltataani
galle Allah o omo rewirahno jomiraado o korko e ñaagondi jamma e ñalawma e on waktu o ari kanko ni o woni e yettude Allah omo harbo ɗamninoɓe cottigo Yerusalem ɓe fof kabaru cukalel ngel nden ɓe mbaɗi fof no sari jomiraado wirini ɓe dutti wuro mabɓe hono nasaret e diwana galile cukalel ngel ina mawna tan ina beydo sembalindi e dow ko heewata hakkille ko kadi moƴƴere Allah huuri e maggel. Hitaande fof jinnaaɓe makko ina ŋabbita no Yerusalem mawninoyde kewu dandoore ngu. Nde o dañi duuɓi sappo e ɗiɗi, ɓe njehi toon no ɓe ngoowi waɗde ni, ɓe nawori mo. Nden kewu ngu gasi, ɓe pokkiti ɓe kooti, ndeke ɓe tinaani Yeesu heddi ko Yerusalem. Ɓe cikkannoo ko omo no soomi e yahdiiɓe maɓɓe hee. Ɓe njehi ñalawma no wuurono ɓe kattaake mo. Caggal ɗum ɓe ngoni e yiilaademo e nder kureeji maɓɓe e sehlaaɓe maɓɓe. Kono nden ɓe njiyaani mo ɓe ndutti Yerusalem yiiloyaademo. Balɗe tati caggal mum ɓe tawimo e nder galle Allah he omo jooɗi e hakkunde jenginooɓe, omo heɗo ɗumen, omo naamno ɗumen. Heɗotooɓe ɓe fof naji sababu nde hakkilantaago makko e jaaba wili makko. Nde jinnaaɓe makko ɓe njiyimo, najoore jaggi ɗumen. Yumo makko wiimo,
ɓingel am, holi sababu aɗa waɗa min ko wayni? Min e baaba ma fof min njiilori maama faayre.
O jaabi o wii,
holi ko waɗi holon njiiloomi? Mate won nganndaa potmi wonde ko e galle baabam.
Kono ɓe paamaani haala ko haalaniiɓe ka. Caggal ɗum o hooddi e maɓɓe, ɓe payi Nasaret o ɗoftiiɓe. Yumo makko ina moftunoo ɗeen geɗe fof e ɓernde mum. Yeesu woni e ɓamtaade to baŋnge hakkilantaagu, to baŋnge darnde, te ina welnoo Allah e yimɓe fof. Luka simoore tati. Hawri ko hitaande sappo e joyɓere laamu Tiber Sesar tawi ko Ponse Pilot woni gouverneur Yude, ko Herod woni hooreejo diiwaan Galile, ko Filip Minyum woni hooreejo diiwaan Ituri e Tarakoniti, ko Lisanias woni hooreejo diiwaan Abilen. Hawri ko e saanga nde Hannas e Kayif ngoni hooreeɓe yettinooɓe Sadak, ko ndeen Yaaya ɓii Sakari heɓi konngol Allah e nder jeereende. O soori daande Yurden fof omo yeeyna baptisgol waawittaari ngam yaafuye bakatuuji. Hono no winndiraa e deftere annabi Esaayi hee ni:
ko daande wullata nder jeereende ina wiya, peewnee laawol joomiraaɗo ngol, mbaɗaneembo lappi portiiɗi, yo kala caangol ubbe, kala haayre e kala tulde ponnde, yo laabi ooñiiɗe porte, laabi baɗɗi korɓaali njooree, kala neɗɗo maa yii danndoore Allah.
Wadde omo wiyatnoo jamaanu garatnooɗo e makko ngam baptiseede o:
cohe bonde, holi tintinɗo on oɗon mbaawi dadde e ñaawoore jogorde arde nde? Mbaɗee golle kaanduɗe e wattaare mon nde, woto ngonee e wiide koye mon: taani amen ko Ibrahima, ngati mboɗo wiya on Allah ina waawi wattude ɗeeɗo kaaƴe ɓesngu Ibrahima. Hankadi jambere nde fawaama e ɗaɗi leɗɗe, wadde lekki fof ki jibintaa ɓiɓɓe moƴƴuɓe soppete weddee e jeyngol.
Yimɓe ɓe naamniimo mbii:
e nder ɗum holko min poti wadde?
O jaabiiɓe o wii:
kala jogiiɗo wutteeji ɗiɗi yo rokku heen gooto mo alaa, kala jogiiɗo nguuro yo waɗir noon.
Renndinooɓe juuti ngari kañumen ne ngam baptiseede, mbiimo:
ceerno, holi ko min poti wadde?
O jaabiiɓe o wii:
woto jomna ɗee ko diwti sariya.
Soldateeɓe naamniima kañumen ne mbii:
minen ne holko min poti wadde?
O wiiɓe:
woto kollee hay gooto ndolndoolaagu, woto takkee hay gooto fenaande, kamdino ɗee e njoɓdi mon.
Yimɓe ɓee fof ina tijjinoo Almasiihu o. Goote maɓɓe fof woni e naamnaade e ɓernde mum, so tawii wonaa kanko woni Almasiihu o. Ko ɗum waɗi o jaabiiɓe kamɓe fof o wii:
miin baptisatmi on ko e ndiyam, kono goɗɗo ɓurɗomi sembolinde nana ara, mi haandaani hay e haɓɓidde pille paɗe makko. On maa baptis on e ruuhu ceneeɗo o wondude e jeyngol. Omo jogii ñorgo e junngo makko ngam wesde gerngal makko haa laaɓa, e ngam renndinde gawri ndi nder fawru makko. O duppu guufi ɗi e jeyngol ngol ñifataa.
Yaaya naftoriima waajuuji goɗɗi keewɗi ngam habrude yimɓe ɓee kabaaru moƴƴo. kono Herod horeji diwan moya ya felatno ko fayit e Herodiyad jom suudu maunum e dendangal gede bondi goddi de watno beedi dum do e bonandeji mum onangi yaya o soki dum do yimbe be fof baptisteno do Yesu baptisa kanyumni do otoroto do asaman udditi ruuhu ceni do jetti mbaydi fondu jippi e do makko sawatu ummi do asaman wi
ko an woni biyam mo kursinni mo chubi
nde Yesu fuddoto golle mum de tawi tolnima e heddi duubi chapandi tati e gitimbe be Yesu ko bi Yusufu Yusuf ko bi Eli Eli ko bi Mattat Mattat ko bi Levi Levi ko bi Melki Melki ko bi Yannai Yannai ko bi Yusufu Yusufu ko bi Mattatias Mattatias ko bi Amos Amos ko bi Nahum Nahum ko bi Hasili Hasili ko bi Nagai Nagai ko bi Mat Mat ko bi Mattatias Mattatias ko bi Samien Samien ko bi Yosef Yosef ko bi Yoda Yoda ko bi Yohanan Yohanan ko bi Resa Resa ko bi Sorobabel Sorobabel ko bi Selatiel Selatiel ko bi Neri Neri ko bi Melki Melki ko bi Addi Addi ko bi Kosam Kosam ko bi Elamadam Elamadam ko bi Era Era ko bi Yesu Yesu ko bi Eliaser Eliaser ko bi Yorin Yorin ko bi Mattat Mattat ko bi Levi Levi ko bi Simeon Simeon ko bi Yuda Yuda ko bi Yusuf Yusuf ko bi Yonam Yonam ko bi Eliakim Eliakim ko bi Meleya Meleya ko bi Menna Menna ko bi Mattata Mattata ko bi Natam Natam ko bi Daud Daud ko bi Yese Yese ko bi Obed Obed ko bi Boaz Boaz ko bi Sala Sala ko bi Nason Nason ko bi Aminadab Aminadab ko bi Adamin Adamin ko bi Arni Arni ko bi Esrom Esrom ko bi Feres Feres ko bi Yuda Yuda ko bi Yaqub Yaqub ko bi Isaga Isaga ko bi Ibrahim Ibrahim ko bi Tara Tara ko bi Nahor Nahor ko bi Saruga Saruga ko bi Ragawu Ragawu ko bi Feleka Feleka ko bi Eber Eber ko bi Sala Sala ko bi Kainam Kainam ko bi Arfaksad Arfaksad ko bi Sem Sem ko bi Nuh Nuh ko bi Lamek Lamek ko bi Matusala Matusala ko bi Henok Henok ko bi Yaret Yaret ko bi Malaliel Malaliel ko bi Kainam Kainam ko bi Enos Enos ko bi Set Set ko bi Adam Adam ko bi Allah Luka Simoari nai Yesu chagal de hebina ruhu chenido iwti Yordan arti ruhu onayo ma ender jerendi ko don iblis jarabimo fodde baldi chapandi nai ender den baldi fof hay huunde o nyaamaen ndedi kuubi o heedi iblis wiim
jotri kwabi alla yemende do haire won tumboro
o jaabim o wi
ina winda neddo wona mburu tan wurata
iblis naimo do buri towdi hollimo saha goto dawlaaji aduna di fof wiimo
mami rokengulamu edarjumu fof komin restango te mbodo wai rokutengu mombelami sho ajudini kam dumdo fof ko anji
o jaabimo o wi
ina winda ko jomirado Allah ma tan cujjanta te ko kanko tan dewata
iblis naema yorisalem darnemo do cebbete galle Allah o wiimo
so tawi ko abi Allah te o poya eleti ngati ina winda o yamirante malaikaji makko yondene ina winda kati ma di tambe jode majji o to ma vergitade haire
O jaabima o wi
wiyama a jaribta ko jomirado allama
nde iblis gayne jaribadema waddema tombi mosel godngil yesu rutti diwan galile wandude e bawde ruhu o kadi dolo mum yaaji e saraji he fof omo jenginanno e der batirde mabbe te yimbe be fof ina teddinnom o yahi nasaret do aneno do o nayti e der batirde he nyande nyalawma foftere no woyi wadirde dumni o ummi ngam taraade o totta deftere annabe ezayi o morlitindi o yi nokko bindaade dum do
ruhu jomirado o nana huri e am sabu o sumi mami ngam andinde miskineebe kabaru mojo o ko neli kam ngam yeynude jomibe jomtare mumen wumbe gumtugol mumen ngam hibaabe ina jaaje e ngam yeynude hitande mojjere jomirado o
cagal dum o morli deftere nde o tottinde carwoowo o o joodi wonnoobe nder batirde be fof puttinimo gite o woni e wiidebe
ko hande ngol do kongol nangol noppi mon timmi
kambe fof ebe tettantonoomo
te konguli moƴƴere jaltat nooɗe hunoko makko ɗi ina kawnoɓe ɓe goni e wiide
tawe noon ko ɓi Yusuf o woni ɗo
o wiiɓe
boɗo andima on mbiyam so won ko cafrowo waawi yo safru hoore mum komin nani ko kewi kafarnawum ko fof waɗɗum ɗo e wuro mon he
o wii kadi
e gonga mboɗo wiya on hay annabi goto teddintaake e wuro mumen ko gonga kaalananmi on diwɓe sankoraaɓe ina kewno israila e jamanu elias saanga nde waadere memaani leydi duuɓe tati e lebbi jeegom nde heege mange waɗi e nder leydi he fof kono elias nelaaka e hay gooto e maɓɓe so wonaa e diwo cankoraaɗo gooto jeyaaɗo serepta e diwan sidon nyawɓe baras kadi ina kewno e israila jamanu annabi elise kono hay goto e maɓɓe laɓɓinaaka laɓɓina tan ko naaman sirinaajo o
yimɓe ɓe fof laawino feewi e nder batirɗe he nde nani kaana haala ɓe gummi ɓe gurngiimo haa caggal wuro ɓe ngaddimo haa e fonga hayre ɗo wuro maɓɓe ngo darii ɗo ngam weddaademo les kono o feccite hakkunde maɓɓe o yahi laawol makko o yortoyi saare galile wootere wiitende kafarnawum o woni e janngindi ñande ñalawma foftere janngingol makko haawi yimɓe ɓe sabu o haaldatnoo ko baawde neɗɗo gooto moolaaɗo ruuhu tunwuɗo ina wonnoo e batirɗe he o fetti wulaango mawngo o wii
a yeesu mo nasaret wulaan oyimelel mele ngarda ko firtude min min wadandi wulaan ko acenel allah
yeesu furiimo wii
deƴƴum jaltaa e makko
seyɗaani o liɓi neɗɗo e hakkunde yimɓe fof yalti e mum tawi waɗaani ɗum hay huunde kamɓe fof kaawisu jaggi ɓe ɓe ngoni e naamnondirde e ɓe mbiya
holi ko ngol konngol firti
ombo yarmandira ruuhuuji tunwuɗi ɗi baawɗe e sembe ɗi njalta
dowlo makko woni e yaajde baŋ yo baŋ e saraaji he nde o yalti batirde nde o fay galle simon esom simon debbo ina wondunoo e paawngal muusngal ɓe ñaagiima yo o walluɓe heen kanko yeesu o turii e makko o furii paawngal ngal ngal woppimo debbo ummi woni e sarwude ɓe ɗoon e ɗoon ndeen yahii haa mutal naange kala joginooɗo ñawɗo addi ɗum e makko ñawɓe kala fanno ngadda o fawi juuɗe makko e gooto e mumen fof o sellini ɗum seyɗeneeji ngoni e yaltude e yimɓe heewɓe ina ngulla ina mbiya
ko aan woni mi yallo
o wona e furaadeede omo haɗeede haalde sabu eɗe nganndunoo ko kanko woni almasiihu o ndeen weeti o yalti o heɓoyi nokku teeyɗo jamaan o yiiliima haa yiitemo yiɗi haddemo seertude e mum kono o wii yimɓe ɓe
alay sago kadi mi habrata he goɗɗe ɗe kabaaru moƴƴo paatuɗo e laamu allah o gati ko sababu de dum ne lirami
o wene yeynudi e der batirde diwan yude loka simari joyi wadi nyalama goto tawi o madari e daande wiendu gene saret tawi diddal ina bittima gam hedaade kongol allangol o yi e daande wiendu he laadi didi awobe jengnobe majji be gonno ko e wuppudi sakitaaji momen o joli e hen goto kasimo jeyi o nyaagi dum yo abba der ndiyam seeda caggal dum o joodi e laan he o woni e janginde diddal gal nden o gayni haldi o wisimo
ennutu luggereto berton sakitaaji mon jaggon liddi
simo jaabi wi
cierno min bali ko awde min jaggani hay hunde kono tawde ko non biida mame wettu sakitaaji di
nden be merti be jaggi liddi keewdi ha sakitaaji mabbe puddi sekaade be baaji wandi be mabbe wonbe laana gorko be yo ngara ballade be ne ngari be kebbini laadi didi de fof haadi puddi wobbe nden Simon Pierre yi dum dikki e yeso makko wiimo
jomam wodditomi sabu ko mi gorko bakkadinowo
ngati kawis jagginomo kanko e wondibe makko be fof sababu ndi liddi dibe jaggonodi awdibe makko be hono Yaqubu e Yohanna bibbe sebede kawanomo kanyumen kono Yesu wiimo
woto hul ko heddi hen ko ngawata ko yimbe
nden be njofi laade de be ngoppi fof be ndewi e makko wadi nyalama goto tewi Yesu ina e woter e cayhe ha gorko goto nyodo bindo baras yidum turi e leydi nyaagi dum wi
cierno so tewi a jabi hada wawi labbindemi
Yesu furti jungo memimo wi
mi jabi lab
done don nyaw baras ngu iwi e gorko o caggal dum Yesu yamrimo wato halan dum hay goto wi mo non
ya holloy horema jettinowo sadako badana labin golmangol sadak mo Musa yamiri o bele dum ina wonana be sedan faago
denne de dowlo makko beedi saraadi diddi mawde ngoni e rentudi gam hedaade mo e gam riwtenede nyabbuli mo men kon o wetti hebdi e nokkuji teedi o mo toro wadi nyalawma goto o woni e jangindi Farisa en e jenginobe sari iwbe e dendangal guri Galilee e yude wandude e Yerusalem ina njodi jomirado woni e fenyinde e makko bawdi mum o mo sellina nyabbuli tan wodi addube gorko bofo ina lelna e sek ina njilo nanudi dum lelna dum e yeso makko kono ndebe donki nadde hakke yimbe be hewde be ngaboyi to dow bildito be mbaydi wuddere be njortini bof o e sekko mum fof e hakkunde yimbe be e yeso makko kanko Yesu ndi o yino be mbayi gongdindi o wi bof o
bakkatuji ma njafam
seriyankobe be e farisa en be ngoni e miijaadi ina mbiya
holi o jinno Allah holi fo bawde yafade bakkatuji so wona Allah
kanko Yesu o faami miijoji mabbe o hebbiti o wiibe
holi ko wadi odon jogo miijoji baadi ni e berde mon wiide bakkatuji ma njafama e wiide ummoya holi hen ko buri webde kono bele odon ganda bi neddo o ina jogi e aduna baawde yafade bakkatuji bofo modo wiima ummo jotta sekko ma kota galle mon
done don bofo ummi e yeso yimbe fof yettido lelino do hoti galle mum ina mawnina Allah najori jaggibe kambe fof be ngoni e yettude Allah be kulino feewi be ngoni e wiide
en ji hande gede kawneede
cagal dum Yesu yelti soyni dendinaw juuti goto in wi'e lewi ina joodi e yobirde juuti wiidum
rew e am
lewi woppi fof ummi rewi e makko lewi nayimo galle mum wadanimo kongu mawngu rendinobe juuti hebe e yimbe wadbe ina nyamdahno e mabbe farisa en e saryankobe mumen ngoni e ngormade ina mbiya almubbe makko be
holi ko wadi odon nyamdo odon jarda e rendinobe juuti e bakko dinobe
yesu jaabibi wi
wana celludo sokli chafrowo sokli chafrowo ko nyawdo addani mi noddude feewbe addimi ko noddude bakko dinobe yo mbaccu koy mumen
be mbiim
almube yaaya be nobe farisa hen be ni ina kora saha fof te ina nyaago tawobe maabe ina nyaama ina njara
o wiibe
belawdon baawi hornude dambobe su jombaajo gorko ina wondi e mumen ma saha ardo ittete e hakkunde mabbe e on saha mabbe kor
o halani be kadi guldo kongol
hay goto tajata e chomtol kesol ko dakkiri kingol den jomum bonnat kesol gol tawa fallare sekande hende yaadani e kingol gol hay goto lowata ndiyam resen kesam e sumal leji kidi den ndiyam resen dam fusadde rufa imbase ndiyam resen kesam lowete ko e sumal leji kesi hay goto yarata ndiyam resen kesam caggal de yari kidam sabu jomum wiyata ko kidam dam buri
loka simori jegom wede nyalama foftere goto o woni e feccidi kolangal almudbi makko ngoni e itturi chammeji ina mongo e juudi momen ina jak woyde farisa en wiibebe
holi ko saabi odon bada nyane nyalawma foftere ko sari o hadi
yesu jaabi bi wi
mate on taraki ko daawuda wadi nde heedi kanyum e yimbe mum on taraki nde o naati e galle allah he o jetti mburu chakketedo o on nyaami on nyammini hen yimbe makko ndende dey sari o yamiri nyamde on mburu tan ko yettinobe sadakbe
cagal dum o wiibe
ko biineddo o woni jom nyalawma foftere o
wede nyalama foftere goddo o naati to der batirde to o woni e jangindi neki gorko goto mo jungum mom nyaama mayi ina wonno don seriyankobe be e farisa en be ina batti e makko hakkillaaji mumen ngam ƴewde so tawi o jogori ko sellindi ñande nyalawma foftere mbele ina mbaawa wullitaadem kanko noon omo andi miijoji maɓɓe o wi gondude e jungu maayngo o
ummo darado e hakkunde yimɓe he
waaji o ummi dari caggal ɗum yeesu wiiɓe
moɗo naamni on bele sarye men o rokki en ko wadde ko moƴƴi ñande nyalawma foftere walla ko wadde ko boni ko dandude fittandu neɗɗo walla ko bomde ndu
e on saha o ndardiɓe goto goto o wi jom jungu maayngo o
fortu jungo ma
on fortingo tan ngo selli ɓe laawi no feewi ɓe goni e diisodirde eɓe ƴeewo ko ɓe poti waddemo e ɗen balɗe o fayi dow hayre ngam toraade o waali toraade allah nde weeti o noddi almuɓe makko o suɓi hen sappo e ɗiɗa o innir ɗumen nelaaɗe ko ɓeeɗo o suɓi simon mo inniri piyerre e andré miñum yaaɓuuba yohanna philippe bertolémi macca tomas yaaɓuuba ɓi alpha simon gandiraaɗo gendiyanke o yudas ɓi yaaɓuuba wondude e yudas iscariote gontuɗo jam fante o o tellodi e maɓɓe o dari e nokku potɗo kanko e diɗɗal almuɓe mawgal jamanu mawɗo giwɗo bang yo bang e diwan yude giwɗo yerusalem giwɗo guri daandi geej gilotir ha sidon ina wonno ɗon ngam heɗademo e sellinede ɓe ruhuji tunwiɗi nannyunoɓe cellinama kañumen yimɓeɓe foof jiilotono ko memdemo saabu won bawɗe jaltatnoɗe e makko cellinaɓe kamɓe foof e on saaha o ɓamti guite o ndaari almuɓe makko ɓe o wi
malu wodani on onon miskineɓe gati ko onon jeeyi laamu allah ngu malu wodani on onon heyɗuɓe joni gati mo on kaar malu wodani on onon woyoɓe joni gati mo on jal malu wodani on so yimɓe gañi on billi on jenni on bonni inde monde sababude ɓi neɗɗo o ñande hen beltoɗe cumbe sabu ma jeenari mon heew dow asaman gati ko noon taaniraaɓe maɓɓe mbaɗanno annabaɓe ɓe kono musiba wodani on onon alɗuɓe gati on keɓɓinema mon musiba wodani on onon haarɓe joni gati mo on keyɗu musiba wodani on onon jaloɓe joni gatima on tuno goyon musiba woduni on su yimbe fof manti on gati ko non taniraabe mabbe badanno annababe fenobe be onon hedotobe mi non bodo wi'a on jidate anbe mon badante hutibe on moddere duwantode hudobe on torantode leptobe on so wodi pido mo hello e hakkille goto jappan dum goddo o so wonde tudo wuttema wata haddum jettude turkima nyaagido mo kala rokkudum te kala jettudu kakema wata namdo dum badante wodbe ko jiddon be badano on ko so tawi jidaton tan ko yidbe on holi jettor poddon daminade hen hay bakko dinobe be inen jidi yidbe dumen so tawi badanton modjere tan ko wadanobe on modjere holi jettor poddon daminade hen hay bakko dinobe be ko non badata so tawi nyamlaton tan ko be damini don hebde hunde holi jettor poddon daminade hen hay bakko dinobe be ina nyamla bakko dinobe hono mumen bele ina jobe nyamale mumen onun jidote anbe mon badate ko moddi te nyamlete tawa on daminaki hen hay hunde den ma on keb jenaari mawndi te ma on gon bibbe burdo towde o gati on ina halla moddere mum be ngala teddungal kanyumen e bonbe fof gone yurum derbe no baba mon oni wata nyaawe wodbe baason nyaawede wata pele wodbe baason felede jaafode wodbe jaafe don ndokke wodbe ndokke don ma on chaawane beddi moddiri dimbinaandi tidda ha watti rufde gati betante don ko do betanton wodbe do
o faawani be hen kadi diido ko nguli
bele gumdo ina waawi dowde gumdo hono mum bele nden be janata e doru maru kambe dido fof almudo burani cerno mum kala almudo timmudo wayata ko no cerno mum ni holi ko wadi ada yiya kudel gongel e yitere bande taw ayiyata leggal gongal e yitere mangal an mo yiyata leggal gongal e yitere mum o holi no birata bande yo dal gittana dum kudel gongel e yitere mum nafege ittu ko adi fof leggal gongal e yitere mangal bele jidema ina laaba dañano gittirda kudel gongel yitere bandengel lekki moddi jibinta ko boni bonki jibinta ko moddi gati lekki fof heptinirte ko bibbe mum dibbe petetake e puli nyaadi reseng fetetake e ganyanji moddo ittata moddere mum koy bernde mum bondo ittata bonande mum koy bernde mum gati hunuka halata ko ko heewi bernde holi ko wadi odon noddirami jomirado jomirado te on badata ko kalan mi ko mami hollu on ko kala gardo e am hedi kongulam rewidumen nandata o nandata koy maho hubere gasdo ha hebi haire afi hen ilam ari warango yani e dow maadi he ronki haydim bindendi sabu andi mahi no feewi kono nando konguli am te rewani dumen nandata koy maado hubere e dow njaarendi mo asani ngorondi warango yani e maadi he di burniti e leydi don e don di boni kayri fof
luka simari jeedidi nden yesu gayni wa jaadi yimbe be dum fof naati kafarnaum won maado soldatebe goto maccuru mum mo teddini sellani ha ina wadde e wonki nde on nani hala makko ina hale nile makko hohobe yahude en yo ar o dando maccuru mum ben ngari e makko nyaagi ma nyaaguni tindi ngoni e wiide
omo handi e wadanede dum gati omo horsini lenyol men gol te konko mahi batirde men de
yesu yahde mabbe ha fandi galle o tan modo soldate bo nili e sehilabe mum ngam wiidem
cierno jarani ko ada tampina horema ngati mi handani en nata gallam ko dum wadi kadi mi handi nani horema arde ma kono yo wot ko kalda ma charwo am sellu mine horam ngormi koy jamiroje mawam te mbodo jogi soldatebe wonbe jamirojam so mi wi hen goto ya yahat so mi wi goddo ar arat so mi wi maccudan waddum do wadat
nden yeso nani kan hal yebi mawdo soldatebe o yeji e yimbi rewnobe e mumbe wi
boda wi'e on mi yani e hay goto holare wandani mawnude hay Israil.
De nelabe en dutti to galle to tawi maccudo o selli jangue mum o yey sare witende nayin kanke almubbe makko e diddal mawgal nde o faandi damal sare ngal hayore suku gorko goto ina ubbiye ko badje dewo chankoraado goto yimbi sare nde heewbe ina ndewi e yumiraado jomiraado yi yumiraado yurme dum wiido
woto way
kanko yeso o badi o meme goskiki jignobe kibe ndari o wi
suka gorko budo wiima ummo
tan maydo ummi jodi woni e haalde yeso rokkatem yumo makko kulol jaggimbi be fof be ngoni e yettude Allah abi mbi
annabi mawdo feñi e der men
kede
Allah yillima lenol mum
on kabaru sari e diwan yude he fof no fotiri wondude e saraji he fof almubi yaya be kabri dum dum fof kanko yaya o noddi e mabbe dido o neli dumen e jomirado ngam namnaade so tawi ko kanyum woni podda erdo wallo so be poti ko fadde go ben worbe ngari e makko mbiim
ko yaya baptisowo neli min e ma yomin namne so tawi ko an woni podda arde o wallo so min poti ko fadde goddo
e on waktu o selli nani yimbe hewbe nyabuli mumen e musibaji mumen o riddi ruhuji bondi o wumtini wumbe hewbe o jaabibi o wi
jehe jaytuno yaya ko jidon e ko nandon ko fof wumbe nana ngumta ladobe nana jabba nyawbe baras nana labbine faadube nana nana maabe nana ngurta miskinebe kabrama kabaru mojo o malu wodani momi jogorani latade fergitere mum
nde nelabe be jehi o woni e haalande diddal ngal ko fayet e yaya o mo wi
holi ko jewoyno don to jereende to ma taw kay wona kewal ngal hendu wedata jewoyno don holi ko jewoyno don ma taw kay wona nyantido jewoyno don bono tobe chomci joddi ina nguri e nema be kay tawete ko e galleji lambe sodum ala holi ko jewoyno don ko annabi e yo kono modo wi on ko on buri annabi ni gati ko on woni mo dum do winda faade e mum modoni wada e yeso ma nelado am perowo lawol ma e yeso ma modo wi on debbo jibinani burdo yaya denne dey burdo famdude e laamu Allah e buri mo mawnude
hidinobe be fof hay rendinobe juuti be ngongdini pewal Allah ngal e do ko yaya baptisi dumen ko kono farisen be e andube sari be nduñi ko Allah fodi e mumen ko e do ko cali yaya baptisa dumen ko
den non holi ko odo yonta nandatami holi no yimbe makko bayi be bayi kono sukabe jodi be e dingiral ina noddondira ina biya min guttani on chorumbe on gamani min goytima on goyani ngati yaya baptiso wa ari nyamata nguri yarata ndiyam reseng on bi ko molado seydan bina do ari ina nyama ina yara on bi woni hakile mum tan ko nyambe yarde te ko sehil rendinobe juuti e bakudinobe kono hakilan tagal jibinta ko ko hollirta pewal mum
gote farisen be noddimo bottari onati galle on o won e nyamdude e mum den tan debbo goto bakka dinow gonnod e den sari nani o mon watto to galle farisato addi guttu badane bam urdam dari ciagal sera koyde makko ena woyo debbo weni e leppanirde koyde makko gondi mum ena fopir dum sukunu mum ena urnoide ena moma e majje nebam dam de faris noddudo ma o yidum woni e wiide hore mum
sinno o neddo ko annabi o andan no holi o do debbo memo mum o andan no ko bakkutino
yesu jetti kongol wiyam
Simon boda halan ma hunde wotere
Simon jabi wi
cern hal
nyamlowo goto ina rawanno yimbe dido kalis o mo rewa hen goto temedde joy dinarion omo rewa goddo o chapande joy dinari dewo andi be gala ko be jobi mo o yaafi be kambe dido fof joni non holi e mabbe buro wo horsinde mo
simo jaabi wi
modo siki ko mo yaafi kalis burdo hewde
o wiimo
a haali gonga
tiagal dum o yeji e debbo o wi simo
ayi o debbo mi naati galle ma a rokkani mi ndiyam ko cembirmi koydam kono kanko o leppiniri koydam gondi makko o foppiride sukundu makko a urnakimi kono kanko gila nanmi o serani e urnade koydam a momane horam nebam kono kanko o momi e koydam nebam urdam ko dum wadi mbodo wima bakatuji makko fof e hewde njafama tawde korsa makko ina heewi jafaado seeda non horsinta ko seeda
tiagal dum o wi debbo
bakatuji ma njafama
nyamda noobe makko be nguine wiidi koye mumen
hoji odo jafatoodo hay bakatuji
kono o wi debbo
holare ma dandima ya e dow jam
Luka, simori jetati tiagal dum yeso woni e wadde saare e saare wuro e wuro ina yeeyna en habra kabaara moƴƴo paatude e laamu allah o tawi sappaaɗiɗo ɓe ina gondi e mum kañumen e rewɓe moltananoɓe ruuhuuji bonɗi sillinanoɓe ñabbuuli ina jeeya e ɓen rewɓe mariyama biiteeɗo magdalanaaje mo seyɗineeji jeeɗiɗi jaltuno e mum o san jom suudu batul herode biiteeɗo cusa o susana e rewɓe woɗɓe heewɓe walatirannoɓe ɓe jawdi mumen diɗɗal mawngal renti certi certi ngiwi gori keewɗe ngari to makko o tindi ngol ɗo tindol
gorko goto meeɗi saroyde aawdi mum ɗo sarannodi ɗo woodi hen ko saami e laawol yaɓɓa colli weeyo ngari cikiɗum hen hunde saami e korkaaɗe fuɗi yoori sabu heɓaani keccol hen hunde saami e puɗi ñaaɗɗi fuddi e mumen puɗi ñaaɗi ɗi jarti ɗum hen hunde saami e leydi moƴƴiri fuɗi jibini abbere fof so wi laabi temedere
nde o haali ɗum o willi o wi
kala jogiiɗo noppi ngam heɗaade yo heɗo
almuɓe makko ɓen namnimo holi ko ngoltindol firtata o wiɓe
onon o dokkama famde sirluji laamu allah ɗi heddiɓe ɓe noon kabrirteɗi ko tindi beele ina ndaara tawa jiyaani ina nana tawa paamaani tindol ngol noon ko ɗum ɗo firtata aawdi ndi ko konngol allah ngol caamdi e laawol ndi ko heɗotooɓe caggal ɗum iblisa ara itta konngol ngol e ɓerɗe mumen beele ina mbaasa gonɗinde konjo dandoore caamdi e korkaaje ndi ko heɗotooɓe jaɓɓoro konngol ngol weltaare ɓe kono ɓe ngala ɗaɗi ɓe gomɗinta tan ko sahaa daɓɓo te so ɓe jaribaama tan ɓe janata caamdi e puɗi ñaaɗɗi ndi ko heɗotooɓe jaha miijooji ngaluy e bellanteeje aduna jarto ɗumen mbaasa jibinde ɓiɓɓe ɓennduɓe caamdi e leydi moƴƴiri ndi ko heɗortooɓe konngol ngol ɓerɗe laaɓɗe cer ndeenangol muñal mumen jibinana ɗumen hay gooto huɓɓata lampa hippa heen lahal walla sakka ɗum les daɗɗudi so neɗɗo huɓɓi lampa liggat ɗum mbale aka yeynano naatooɓe ngati alaa fof ko suuɗi ko jogoraani feññineede alaa sirdu mo jogoraani saakteede heɓnee naange hoore ndeen noon tiinnoɗe ene keɗerto ɗon ni ngati kala jogiiɗo maa ɓeydan kono mo alaa o hay ko sikkata ina jogii ko heɓtete
yumu makko e miñiraaɓe makko warɓe ngari e makko kono ɓe donki yottaademo sababude diɗɗal ngal o habra yumu makko e miñiraaɓe makko nana ndari boowal te ina njiɗi yiidem kono o jaabi o wi
nenam e miñiraaɓam ko heɗotooɓe konngol allah ngol ina ndewa ɗum ɓe
waɗi ñalaama gooto kanko almuɓe makko ɓe njoli e laana o wiɓi yo ɓe njah o to baŋŋe e weendu he ɓe pokkiti ɗo ɓe taccata ɗo o ɗaani duleendo ɓoƴƴi e weendu he laana ka woni e heewde ndiyam
ɓe ɗeɓi yowde
ebadi be ngoni e findin demo e be biya
cerna cerna amini kalko
o fini o furi hendondu e ben pejjide de ndeji tan fof wi cel ciagal dum o wiibe
holito holare mon woni
be kuli be ngoni e yeb demo e be biya ndiri e koy mabbe
holi odo saka ina yamira hay hendu e ndiyam jabana dum
ciagal dum be njofu e diwana garasa en tolno diwan galile ndeno jingi gorko jeyaade saare he mo seyde neji moli e mum ari futti e makko on boyi ko woppi chomci boyi ko eggi woro hodo yi hakkundi janaali ndeno yi yesu o willi o dikki e yeso mum o wi dum daande dow
yesu bi yesu putto tawte wala no dimin
ngati yeso wonno ko e yamirde ruhu tunwudo o yo yaltu e neddo he sab o molinom e makko laabi kewdi o tongirteno ko cyallalle o habbe e gejjelle kon o tajjarno fof seydaani o regginamo ullama der jereende yeso namnimo wi
holi dum biyeta da
o jaabimo o wi ngayte seydeneji kewdi ene molino e makko di ngoni e nyaagaademo wato o yamirde naade woyndundu alaada haadi ndu orde bambi tugi mawndi ene duratno don e fonga hayre seydeneji di nyaagima yi o rokku dumen naade e der din bambi tugi o rokkidi dum di jelti ene be di naade e der bambi tugi he orde babbiti to dow fongato yotto yi e der wendo he yoli hen nden aynaabe be jii dum be ndogi be jayitnoy saare nde e saraaji mum ko kewi ko yimi be jehje woydi be ngari haato yesu be tawi mo seyde neji jelti e mum o ina joodi e yeso makko ina borni chomci ina wende hakkille mum be kuli tawnoobe be jayitnibe no molanoodo seyde neji o dandira yimbe diwana gerasa be fof nyaagimo yo woddo dumen sabo kulol mawgol jaggino dumen ko jelti e lan he rutti mo seyde neji molta e mum o nyaagimo nyaagondi tindi yu acci be gonda kon o ruttinemo o wiimo
hot galle mon jayta ko Allah wadanma ko fof
o yehi o yeyin e saari he fof dendangal ko yesu wadannomo ko nden yesu arti diddal ngal jabbi dum sab yimbe be fof in padno dum tan gorko goto biiteede Yairus gardido batirde nde ari e makko dikki e yeso makko nyaagima yo ar galle mum sabo bingel mum dewel bajjel jaharawel e heddi duubi sappo e didi nana haba e wonki do yeso woni e lawol do yimbe hewbe bitti dum ndeke debbo goto illinodo ko fotino duubi sappo e didi mo hay goto waawana sellindi ullunodo jewdi mum fof e safrobe ardi ciagal mimi cebal wutti makko don e don ijam dam dari Yesu wi
holi mem domi
kono de wonno hay goto jabaaki Pierre wi
cerno gonda ko e hakkunde yimbe te ko abittaado
Yesu wi
won mem domi sabo mitini won baawde giude am
nden debbo andi yitaama ari ina senya dikki e yeso makko haali hakkunde yimbe fof holi ko addani dum mem demo eno selliri don e don Yesu wiimo
bandam debbo holare ma dandim yaay dowja
o gaynani haldi ha wodi giwdo to galle gardido batirde to wiidum
bingel ma sankema wata tampin cerna o hankadi
kono nde tawno Yesu nani wi gardido batirde o
woto hul gongdin tan ma bingel ma dande
nden o yottima galle o o yamin watay goto naade e makko e suude he so wana Pierre Yohanna Yaqubu baba mum cukulel ngel e yumu mum yimbe be fof gonno ko e woyde ngel ina kamto o wiibe
woto ngoye cukulel ngel mayani koko dani
be ngone jaldemo sababe ngandi ko ngel mayingil o jegge jungu maggel o wi dande dow
cukulel ummodo
wonki maggil arti e maggil gel ummi don e don o yamiri yongil rokki ko gel nyaami jinnaabi maggil naji o yamari bi wotabe kalan hay goto ko kebi ko Luka simori jenay ono di sappe didube o rokki dum en sembe e baawdi e dow seydeneji fof e sellindi nyabuuli oneli bi yeynoydi laamu allangu e sellindi nyawbe o wiibe kadi
so don jaha woto njobode hay hunde wana sawru wana sakkos wana ngura wana kalis te woto nawore wutteji didi kala galle mona don keddode don kati ko don bayi norto don kala saare do chaladun jabbede so don jalta dum pidde pundi koyde mon gam setanade dum salare mum
be pokkiti be ngoni e wadde woro e woro abe kabra kabaru mojjo abe cellina nyawbe bange yo bang herad horeje diwano de hala na golle mabbe dum jaaki dum ngati won wiyahnobe ko yaaya wurt e hakkunde maybe wadbe en bi ko Ilyas feñi wadbe kadi en bi ko goote anabaabe boybe be wurti herod non kanyum win e wiide
yaaya mi taji hore mum wadde holi odo mo nananmi ina haale gede baade ni
o woni e yilaade yidemo nden nelaabe be ngarti njaayitan yesu laawol mum en fof o nawibi o teldoy e mabbe hedde woru wiitenga betasayda yimbe be tini dum ndewi e makko o jabbibi o woni e habridi be laamu allangu o sellini kadi rafaabe cellal nden nangi fuddima tellade sappo dirbe baademo mbiemo
wiji dalgal yo soro e gure e nguron saraji he mbele ina danya do jippi e ko nyaami sabu o nokku ina yewi
o wiibi
ono ne koymon dokkebe ko be nyaami
be mbiimo
min jogi do tan ko looci joyi mburu e lididi so wona kay taw jidda ko min codono be yimbe fof ko nyaami
ngati ko hedde ujunnaaje njoye gorko gonno don o wi almube makko be
joddinirebe gomuji gomuji gomu fof chapande njoyo
be mbadiri non be joddini be kambe fof o jetti looci joyi mburudi e lidi didi di o hoyni asman o yetti alla o taji mbur o e lidi di o totti almube be yo pecci dum diddal gal kambe fof be nyaami haabe kaari taji tini keddinode de dendina ngoni cengele sappo e didi wede nyalama goto o lusundi o motoro tawi almube be ina gondi e makko o namni dum en o wi
e wiide yimbe be holimin
be jaabimo be bi
woni hen ina be ka yaaya baptiso be yambe ka Elias
be kadi be ko goto e annabaabe boybe be wurti
o wiibe
onon ne e wiide mon holimin
Pierre jaabimo wi
ka almasihu alla
o yamari bi yamerori tindi woto be kalan dum hay goto o beyde hen kadi o wi
ala esago bi neddo o yarametten feewi ho hobe be ardibe yettinobe sadak be e sari yankobe be nduño dum ware wurto nyado nyalaw matata bi jo
cagal dum o wi bi kambe fof
kala jiddo rewde am yo natu mijade hore mu wakko fengirde mum nyane fof rewa yam gati kala jiddo fandinde wonki mum wasatki kono kala basdo ki sababunde am fandinatki wali ko hebde aduna o fof no woru no nafata neddo so tawi wasi wonki mum walla halki hore mum kala kersudo mi min e kongulam mabbi neddo on e hersu jomum so ari e dar darja mum e darja baba o e malaikaaji cenididi e gonga modo wi on hunde e wonbe do be medata mayde tawaji yani laamu allangu
hedde balde jeetati ciagal ko o haali din konguli o ngaboy do hayri ngam toraade o nawri Pierre Yohanna e Yaqubo do toroto do yes makko wayli mbaydi chomci makko denwi ha mbatti jalbudi tan wedi warbe dido feñbe ina jeewtide e makko ko Musa e Ilyas peyno e darji alla ina kalde makko ko fayat e yado makko ndo timinoyti Yerusalem ndo Pierre e wandibe mum ko dayani nobi doygol luggol kono debi pini be ji darje makko e worbe dir wondu nobe makko be den ben worbe payi sertude e makko Pierre wim
cerno gonal men do ina feewi dal min darna chaaleje tati an goti Musa goti Elias goti
kanku e hore makko o andana ko o halat noko o gaynani haldi harul de ari horibi almubi be kulino feewi den horat dum ende sawta ummi e der mayri wi
o do ko bi ammo tubi mi kedo de
den sawta o nanama Yesu heddi kanyum tan goto almubi be deji e on saha be jayit nani hay goto ko be jiko jangu e mum den be jippima hayre he diddal mawgal jabbibi tan gorko goto wulli e hakkunde diddal he wi
cerno mide nyagima tinno yewanam biyamo ngati ko kango tan jogi ruhu ina jaggamo o wana e wullude o ma dimbo hunduko makko jofo ngufa
o wopataamo so wana nde o sokti bandu makko fof
mi nyagima almutima be yo ndindomo kono be donki
Yesu hebeti wi
e heima yonto onido ma ala holare ko ha holinden ponmi kadi wondude ma ko ha holinden ponmi kadi munyande ma addudo biyo
den o faandim sey dayno o fukkimi e leedi woni e dimbindem kon Yesu furi ruuhu tonwudo sellini soko o totti dum baba mum yimbe be fof naji sababu ndu mawgo allangu do be jeebat ko o wadat noko o wi almube makko be
onon guddite noppi mondi kedodon dido kongul bi neddo o ma wedde e juude yimbe
kono be paamana kana hala mana makko ko ko suudinobe bel ade mbaaso faamdi te be ciusana namnaadema ko faati e dum be ngoni e yewtidde gam andude holi e mabbe burdo mawnudi nde tawno o mo andi mi joji berde mabbe o jetti cukulel o takki dum e sera makko o wiibe
kala jabbido gel do cukulel e indam ko min jabbi te kala jabbido mi jabbi ko neldo mi on ngati kala e mon burdo famdude ko on woni mawdo
Yohanna jetti kongol wi
cern min ji gorko goto ina riddire sedeneji indima min goni e hadde mo dum sabu o jeyaka e men
Yesu wiimo
woto kade mo dum ngati kala mo lundaki on ko e mon wonti
den saha mo foti safede o faandimo o fibi enni yaade Yerusalem o wadi nelabe yo ngardomo be nelabe pokkiti naayte e wuro Samari en woto ngam fewjande mo jippondi kono ngon wuro jabbaake mo sabu o fayno ko Yerusalem den yaquba e Yohanna njiidum bi
jomirad ar yidi min jamere yo jeyngol ummato asman duppabe
o yecti e mabbe o furibe tagal dum be pay wuro wonu do be jehata do wodi biidom
mami rew e ma kala do bawda yaade
o wiimo
boyuji ne jogi biidi mumen te cholli weyo ina jogi chabuli mumen kono biine do ala hayno ko goto do wawata lelade fofto
o yecti e goddo o wiidum
rew e am
on jaabimo wi
cerno dacci tam mi uboya babam ko adi fof
kono o wiimo
woppu maybe ngubboya maybe mumen an jaha kabra ya lamu allangu
goddo wiimo
mami rew e ma jomirado kono dalmi wayno gallam faadi fof
Yesu jaabimo wi
kala demo wo ina yeccito ala na lamu allangu na fore
Loka, simoare sap. Tagal dum jomirado subi kadi chapande jeedude e dido neliri dumen dido yo ngarda dum e kala woro wondude e kala nokko do o fotno yahadi kanyum e hore mum o wiibe
gesede moddi kono sonyobe kewani den non nyaagode jom gesa o yo beydu sonyol jehe mineli onno bortini e hakkude pobbi woto nawore wona danga wona sakkos wona pade te woto ndarode ni ngam salminde kala galle mona don ko adi fof biye jomum en yo jam won e mon so neddo jam ina don ma duaw mon jippo e mum so dum ala duaw mon arta e mon keddo de on galle nyamon njaron ko be dokki on fof ngati gollotodo ina hani yobede woto mbade galle yo galeel wuro mbawdon naade fof so on jabbama nyame kala ko gaddano don cellinon nyawbe tawdon don fof biyon yimbe ngon wuro laamu Allah badima dumen kono kala wuro gonna don te on jabbaka don ndewe e beddaaji mum biyon min piddi e mon hay pundi wuro mon takkinode koyda amen dume baade non gande laamu Allah ngu badim modo wi on nyande nyalgu nyaawore kugal be yimbe burata gal sodom naabe gal hittude musiba wodani ma an korasin musiba wodani ma an beta seyda gati sino tawino kawisaji badanodi e der mon di badanoma tire sidon tawanno ko hodbe ton be borni ma sakuji jodi ma e dondi ko boy gam hollirde bacci mo koy momen ko dum wadi nyande nyalgu nyaawore ko kugal mon burata gal tire sidon gal hittude anne kafarnawum bele cikata ko ma mawonina ha dow asaman ma lesdina ha lakar kala kedido on hedi ko min kala dunjo on duni ko min te kala dunjo mi duni ko neldo mi o
chapande jeedude dirbe ngartide e weltari bi
jowirada hay seyde neji di dofti mo min sababonde indema
o wiibi
mi yi seydana ina hokkiti dow asaman ina samira no majango mi rokki on bawde rippude e dow baaji leydi e jahe e dow kala sembe gaño o hay hunde wawa bonnande on kono non woto beltode e ko ruuhuji dofti on ko beltode e ko inde mon binda dow asaman ko
don tan ruuhu cenido hebbanim sumbende o wi
ya an baba jom leydi asaman boda yettuma sabu a holli wasnube ko cuudda hakkolinbe andube ko ey baba ko non way sabu ko dum woni sagoma babam wadi gede fof e juudam hay goto anda biddo o so wona baba o kadi hay goto anda baba o so wona biddo o e wondude e kala mo biddo o yidi andindem
jagal dum o yiciti e almube he o deeyi dum en dum do
mal wodani gite jiyoje ko jiyaton ko gati mbodo wi'a on annabaabe hewbe e laambe hewbe jidino yide ko jiyaton ko kono jiyani be jidino nande ko nanaton ko kono be nanani
tan ganda sari goto ummi wi'imo ngam jewitindademo
cerno holino mbadanmi ngam hebde ngurndam ha abada
o wi'imo
holiko winda e sariya he holi ko janguda hen
ganda sari o jabi wi
yidir jomirado Allah ma bernde ma fof fitandu ma fof dole ma fof e hakkile ma fof jidira ko dido ma no hore ma ni
o wiimo
jabo wol ma feewi waddo ngura
kono ganda sari o yidi rokkude hore mum gongo wiimo
holi gondo ko didam
yesu yettiti kongol wi
gorko goto e wino Yerusalem ina jippo faade Yeriko do yahata do o hawri e tojobe be bolimo be pima hawde be mayde be dalimo don ndeke jettinowo sada gorto na aray lawol den o yi tajaado o ina leli o tari o yi lawol makko lewi ko goto wirti don yi tajaado o kanyum ne tari yi lawol mum kono samari goto dannoto nodo ari ha e makko yimo bernde mum heewi njurum o fay e makko o safri uube makko nebam e ndiyam resen o habbide caggal dum o waddini mo e babba makko o nawi mo e jippunde wotere o toppitimo jango e mum o yaltini diinar yongaaji didi o totti jom jippunde o o wi dum toppitomo sa feri mo e makko ko buri dum do mami rutte mine horam so mi refti do e miijo mon be do yimbe tato holi e mabbe gondo ko diido tajaado o
ganda sari o jaabi wi
ko jogiido e makko yurmende o
yesu wiimo
ya mbada non aane
do be ngoni e lawol do
o jaangi
wuro woto debbo goto biiteedo Marta jabbima galle mum. Marta ina wondi e minyum biiteedo Mariama. On jodi e lesare jomirado en hedo hala mum. Marta non wonno e hakkille mum tan ko kewal golle galle o. O ari o wi
jomirado bele ko minyamo daldi me golle he ko wojanima wiimo yo ummo wallami.
Jomirado jabimo wi
Marta gede kewde ina jiba hakkille ma ina chokka banduma ko gedel gotel tan haani wadede ko Mariama subi gedel modjel ngel te ngel heptetaake e juude makko.
Luka simari sappo e go wede nyalawmo goto Yesu weni e toraade e nokku goto nden o gayni toraade gote almube makko be wiimo
jomiraad jangin min toraade no yaya janganiri almudbe mumni.
O wiibe
so odon toro ko ni biyaton baba yo inde ma teddine yo laamu ma ar rokumin nyande fof ngura amen yaafa bakatuji amen ngati emen jaafo kala ton jomin te wota nanu min e jarabi.
O wiibe kaydi
so wodi e mon jaado galle musiddo mum feccere jamma wiidum yo tinno nyamla dum looci tati mburu ngati won se hilmum jippido joni galle mum te ala ko rokki dum belema on musiddo jaba jomum to der galle to wiidum wota haljin dum sabu damal gal ko soki te kanyum e besngum ko lelibe wawa ummade ngam tottude dum hay hunde bodo wiye on hayso ummake o tottimo mburu sababu ne cehlagal mabbe ma ummo o tottamo ko sokli fof sababu nde no nyibnirni min bodo wiye on nyaagode on kebat jilode on jitat konge on gudditte ngati kala nyaagido hebat kala jilido yitat te kala kongudo udditte holi e mon babirado mo biyum nyaagoto muru rokka dum hayre wala nyaago dum lingu rokka dum baajo leydi wala nyaago dum boccoonde rokka dum yare ko boddon ko fof ndokkoton bibbe mon ko gede modde ala ko hali non baba mon gondo do asamanu ma o rokku ruuhu cenido o kala nyaagidomo
wede nyalawmo o woni e riddande waji goto seydaani mum din nodo dum nden seydaani o yalti mum o woni e halde kawis nangi jaman o kono hunde mabbi woni e wiide
ko bel sebul mawdo seydaneji o oridditi seydaneji di
wadbe ngam iwtinda dema ngoni e nyaaga dema yo wad kawis giwdo dow asman nde tawno o ba andi miijoji mabbi o wiibe
kala laamu peccingo e hore mum firtima mahateje mum fof njorima e leydi kadi so tawi seytane feccimo e hore mum holino laamu mum boyirta tawde mbidon ko belsebul ndidiran mi seydaneji so tawi ko belsebul ndidiran mi seydaneji almubbe monbe non holi mondidirta di ko almubbe monbe e koyemu men nyaawata on kono so tawi ko baawde Allah ndidiran mi seydaneji dum firtata ko laamu Allah ari ha yetti on gorko jom sembe jogitido so reeni galle mum jawdi mum hisat kono so burdo dum sembe yani e mum foli dum heptata jogitari jomum holorino fof fecca jawdi mum kala mo wondane am ko lundidomi kadi kala mo wallani mi rendinde ko charowo so tawi ruhu tunwudo yalti e naddo wonata ko e wadde yaha ngarta e nokkuji jordi ina yilodo fofti so danyani wiya mbodo ni rutto gallam mo eggunomi o rutto tan o tawa galle o ina fitta ina nyanta ha yodi e on saha o rutto o addo yo ruhuji jeedidi burdi mo bonde di nata e neddo he di koda e mum hono non battande o neddo burata gadane mum hittude
nde o halata dum de wodi debbo gullude hakkunde yimbe he wiimo
malu wodani debbo chaawdo mo muinin ma o
kono o wi
malu kay wodani ko hedo tobe kongol Allah ndena dum be
to jamaano o rentata do o woni e wiidi
odo yonto ko bondo o mona yilo maande kono worti maade Yunus de o hebata hay wotere wonde gati no Yunus latanari Ninawe naabe maade ni ko non bi neddo o latanorto o do yonta maade nyande nyalgu nyaawore ma debbo laamiro worgo ummodo e worbe o do yonta libadu men gati o iwi ko haatu leydi haadi ngam hedaade hakkilantaagu Suleymani ngu denne dey gondo do o buri Suleymani nyande nyalawma nyaawore ma worbe Ninawe ngummodo e o do yonta libadum gati be baccimo ko e mabbe de be kedi jeengal Yunus ne denne dey gondo do o buri Yunus hay goto hubbata lampa wirna dum walla hippa hen lahal so lampa hubbama liggete mele naato ina yialawul ko gitema ngoni lampa banduma so gitema mojji banduma fof yaynoto kono sode mojjani banduma wonato ko e nibbere nden non reena wota annore ma nibbide so banduma fof heewi annore tawa ala hen fof tergal gongal e nibbere kayru fof ndu yaynorto kono lampa yaynorto mani
do yeso halata do woodi farisa goto noddudo mo bottaari o noti on farisa galle mum be njodi be ngone nyamde fariso hawa nde yi o sodaaki hade makko nyamde no diine mabbe wirini e dow dum jemiraado wiimo
onon farisa en odon lawde caggal koron e lehon tawa berde mon ina kewi nguykaaje bonandeji fuube mate wona ko baddo bawal o wadi der cakkorto de berde labde nden ma fof dagan on musiba wodani on onon farisa en odon gittara Allah asakal nana wondude e dendangal sewo sewo gese mon kono odon palkisi pewal e yidde Allah nden de ko dum poddon wadde tawa on palkisaake ko heddi ko musiba wodani on onon farisa en gati jiddon ko jonde burde setinade e der batirde te jiddon ko salminede calminali teddudi e nokkuji kewdi yimbe musiba wodani on ko on janale melsitide jabbetede tawatinaka
woodi ganda sari goto jettudu kongol wiimo
cerno sa wi non anna wori min hen
o hebeti o wi
musiba wodani on onon andube sari en odon tawaye koy yimbe dongle chattude rondade tawa onon e koy mon hay pereli mon memata hen musiba wodani on odon maha janale anna babe be te ko talirabe mon baribe wadde on cettima te odon bela golle talirabe monde gati kambe be bari anna babe be onon odoni maha janale mumen ko dum wadi Allah jom hakkilantaako o wi mami neldube anna babe e nelabe be mbara woni hen be lefta woni hen bele odo yonta ina yobne dendangal jijam anna babe ndufodam gila aduna fuddi gile jijam Abel ha e jijam Sakari barado hakkunde sakkorde de e suudu Allah ndu ey modo wi on dum fof yobnete ko e odo yonta musiba wodani on onon andube sariya on itti cuktirgal gandal on natani te on kadi natobe nadde
nden yesu ummimo don sariyankobe be e farisa en be lawori dum ngoni e ullude mum namni ngoni e tufaadi dum ngam danyirde mum damal haala mum luka simari sappo e didi e yolde hakkunde he tawi hakke ujunnaaji yimbi ina denti haa mbatti yaɓɓondirde o adri almuɓe makko ɓe o wi ɗumen
ndentoɗe lawir farisa en o hono naafi gaaw ala fof ko suuɗi ko jogorani feññineede ala sirlu mo jogorani saakteede ko ɗum waɗi kala ko kaalɗon e niɓɓere nanete naange hoore te kala ko ñuumbiɗon nder cuuɗi ma yeeyne dow tibaaji onon sehilaaɓam moɗo wiya on woto kule waroɓe ɓalli ɓe mbawa diwde ɗon ɓe mami hollu on mo poɗɗon hulde kule mo ganduɗa caggal nde wari ina jogii bawɗe weddade e jahannama o eyi moɗo wiya on ko on poɗɗon hulde mate wona colon joyon jarata ko buuɗi ɗiɗi ndenne dey hay gotel e makkon Allah yejjitani onon e koye mon hay cukli mon ko limari kanyumen fof nden non boto kule gati ko onon buri cholli kewdi modo wi on kala cetunido me hakkunde yimbe biina do ma setan dum e hakkunde malaikaaji Allah di kono kala jeddudo me hakkunde yimbe ma yedde e hakkunde malaikaaji Allah di kala kaldo biina do o ko boni yaafete kono kala jennudo ruuhu cenido o yaafetaake so on nawama e batirde on darnama e jese ardibe e horebe woto konguli dartoridon wala podon halde faynu on ngati ma ruuhu cenido o hollu on don do daridon ko podon halde
woyde diddal he bidom
cierno wi maunam yo tottam gedalam hendonno amen
o jabi on o widum
holi baddo mi nyaawo mon wala peccowo mon
cagal dum o wiibe
batte hakillaaji ndeeno don yinnede gati ngurnam neddo yewitaake keewal mum jawdi
e dow dum o tendenibi dum do
meedi wadde galo goto mo leydi mum moddi no feewi o woni e miijaade dum do holi fof no mbadanni holi do jogormi moftude ngurnanam ni tan o wi e yo ko ni mbadanni mi firtat paabam di mi maha goddi burdi mawnude mi mofta hen ngurnandam e ngalam fof mi rutto mi wi'e fittandam a dañi ngalu mbawngu jogade ma duubi kewdi hankadi fofto nyama njara beltoda kono Allah wimo puuyɗo fittanduma koko ɗo fete e oɗo jamma holi jogorɗo hettude e ko ndendinɗa ko kala jowanɗo hoore mum ngaluuji aduna mo alɗani e yeeso Allah ko ɗon yumtata
caggal ɗum o wi almuɓe makko ɓe
ko ɗum waɗi miɗe wi'e on ko fati e ngurna mon wota paaye sababunde ngura ko fati e ɓalli mon wota paaye sababunde koltu ngati ko ngurdam ɓuri ngura ko ɓandu ɓuri comci ƴeewe jeyyuji ɗi gawani ɗi coñani ɗi ngala sakuji ɗi ngala paabi kono Allah ina nyammina ɗi onon kay on pondetake e colli holi e mon mo fayre mum ɓeydata dira e pele mum nden non tawde kay on mbawana he ko ɓuri webde ko payan ton ko heddi ko ƴeewe no bonji pinirta ɗi mbarñata te ɗi mottata ndenne dey mboɗo wiya on hay Suleymani e heewde darje ñaantoraki no majjini Allah holtini huɗo wonko e ladde jogor ko weddede jango e jeyngol ala ko haali noon onon kowoni ko onon pamɗi hoolare woto mbattete hakkillaji mon e ñaamdu mon e yardu mon te woto njiiɓoto ɗe gati ɗum fof ko heefereɓe aduna ɓe poɗanto ɗum kono baaba mon ina andi oɗon cohli ɗum onon kay mbattete hakkillaji e laamu makko ngu ko heddi ko ma on pawani ɗum hen woto kule onon orde tokosere nde gati weli baaba mon rokkude on laamu ngu jeeye ngaluuji mon cakkoɗon dañanon koye mon dangaji ɗi bonata jogoɗon dow asaman ngalu ngu gasata ɗo gujjo ɓadotako mawɗu bonnata gati ɗo ngaluma woni fof ko ɗon ɓernde ma wonata ndaɗo ɗe yo lampaji mon kuɓɓu mbayeno sarwoɓe fadoɓe ha kalifa mumen arta yange ngam uddidde ɗum ɗon e ɗon so hongi baafal malu wodani ɓen sarwoɓe ɓe kalifa mumen tawir gite kecce e gonga muɗo wiya on ma o dado o joƴƴinaɓe o ɓado ngam sarwude ɓe so feccere jamma so tataɓal jamma kala hen nde o ari o tawiriɓe noon ɓe malama paame ɗum ɗo sinno joom galle ina anduno holi e waktu gujjo foti arde woppata ɗum dajjita galle mum ononne pewnitoɗe gati ɓino ɗo o arata ko e waktu mo on cikkano
Pierre wiimo
jomiraɗo goltindol joofi ko minen tan walla ko yimɓe fof
jomiraɗo o jaabi wi
holi gonɗo batulo kolniɗo hakkilante mo kalifa mum jogori resnude sarwoɓe mum yo rokku ɗumen ngura mumen kala nde yonti mbalu wodani on carwowo so tawi kalifa mum arti tawi ina waɗa golle ɗe resnanoɗe e gonga muɗo wiya on ma kalifa o resnduma ngalu mum fof kono noon so tawi carwoo o wi hoore mum kalifa mum leeli artude kadi woni e fiide sarwoɓe ɓe rewɓe hen e worɓe hen woni e ñaamde ina yara ina mandila nden ma kalifa o artu e ñalawma mo sikkano e waktu mo tinano waɗamo gane ɗiɗi feccamo geɗal jamfante carwowo ganduɗo saga kalifa mum mo fewjani hay hunde mo waɗani sago kalifa mum fiyete ɓoggi kewɗi kono carwowo mo anda sago kalifa mum waɗi ko ina fiya ɗum fiyete ko ɓoggi seeɗa tottaɗo ko heewi namdete ko heewi desdaɗo ko heewi namdete ko ɓuri hewde gardumi ko ullude jeygol e leydi kowoni ko min yiɗigol huɓɓa won baptiskol ngol potmi baptisede ko ɗum woni ko jooti mi haande timmi fof mbele cikkoton gardumi ko addude deƴre aduna he ala moɗo wiya on gardumi ko addude peccor hankadi joyo ma pecco e galle goto tato lundo ɗiɗo ɗiɗo lundo tato ma babiraɗo lundo ɓiɗɗo gorko lundo babiraɗo ma yummiraɗo lundo ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo debbo lundo yummiraɗo ma yummiraɗo lundo debbo ɓiyum debbo desaɗo lundo e sum debbo
om wiyatno diɗɗal ngal kadi
so on jiirulde ina feeña hirnaange tan mbiyaton ko toɓat te ko noon worata so hendu worgo ummima tan mbiyaton ko wulat jaw te ko noon worata onon naafi geeji ɗi on mbaawi faamde mbaadi leydi e asaman ko waɗi on paamata mbaadi oɗo jamanu holi ko waɗi on mbaawa ñaawande koye mon holi ko woni geɗe peewɗe so tawi woodi kalmisiiɗo ma ngam ñamaande oɗon njaada ñaawirde eto weldidde e joomum hade mon yettaade mbele woto daasdema haa e yeeso ñaawowo oon waɗma e juuɗe garde mbeddeɗaa e kaso mboɗo wiima a yaltata muk so wonaa nde njoɓɗa ñamaande ma haa timmi
luka simaari sappo e tati e on sahaa woodi arɓe kabrimo ko heɓti galile naaɓi ɓe pilat renndin iƴam mumen e ɗam sadukeeji mumen ɓe o jaabiiɓe o wi
mbele cikkoton ko ɓeen galile naaɓe yarduɓe noon mette ɓuri galile naaɓe heddiiɓe ɓe wonde bakkodinooɓe mboɗo wiya on alaa kono son mbaccaaki koye mon onon fof ko noon kalkortoɗon walla cikkoton ko sappo e jeetato ɓe kiwsilewo o yani e dow mumen wari ɗumen ɓe ɓuri yerusalem naaɓe heddiiɓe ɓe toñangeeji moɗo wiya on alaa kono son mbaccaaki koye mon onon fof ko noon kalkortoɗon
o tindingol ɗo tindol
ƴiwingooti meeɗii daraade e ngesa resen gorko gooto o ari ɓoggude ki kono o tawaani e makki ƴiɓbe caggal ɗum o wi toppitaniiɗo mo ngesa makko o ko hikka waɗi duuɓi tati hitaande fof moɗa ara ɓoggude kiiɗo ƴiwi te mi tawataa e makki hay huunde soppuki alaa ko ki ɓornata leydi ndi toppitiiɗe ngesa o wi mo ceernaajo ɗalkiɗo haa mo wuuri hakkunde ɗo e ndeen mami gabu saraaji makki fof mi waɗa heen doornde haawnaaki makki jibinɗo e mo wuuri so ɗum alaa coppaaki
waɗi ñalaama fooftere gooto yeeso woni e jannginde e batirde wootere ndeke debbo gooto mo ruuhu gallini fodde duuɓi sappo e jeetati ina ɗoon ko turinooɗo tan o waawaano fortaade loy ndeen yeeso yiyiimo noddimo wiimo
sohnaajo a seerndaama e galleende ma
yeeso fawi e makko juuɗe mum tan o furti loy o woni e yettude allah kono gardiiɗo batirde o nde tawno mettanii ko yeeso sellini ñannde ñalawma fooftere ko wi yimɓe ɓee
balɗe jeegom poɗɗe golleede ina ngoodi koye ɗeen balɗe poɗɗon arde sellineede kono wonaa e ñalawma fooftere
joomiraaɗo o wiimo
onon naafi geeji ɗi mbele gooto e mon fof humtataa ngaari mum walla mbabba mum ñannde ñalawma fooftere yarnoyo ɗum oɗo taanum ibrahima mo seytaani humi hakke duuɓi sappo e jeetati mbele haandaani e humteede e ɗee geƴƴelle ñannde ñalawma fooftere
ndeen o haalii ɗum anbe makabe fof kersi kono diddal gal fof welti e gede teddudi de o wadnode hono non o wiibe
holino laamu Allah ngu wayata holi kongu nandata mi ngu way kono foddere muttardande neddo jetti aawi e nambu mumni de fudi de wonti lekki jolli weyo chabbini e chatemakki
o wiibe kaydi
holi ko laamu Allah ngu nandata mi ngu way kono lawir mo debbo jiibi e muudi tati farin ha fof jufini
o weni wadde wor e woro o ma jangena o mo fay yori salem wodi biidoma
cierno mbele ko yimbe seeda tan dandete
o wiibi
bartano de natirde damal pangal ngal gati mbode wi on hebe majid nadde donc so jom galle o ummi ma soki damal ngal onon on kebi bowal odon konga bafal odon biya khalifa uddit min ma wajaba on dum do mi anda to jeedon den ma on gon e wiide ko enen nyam danno jardanno te a jangini e dingirle amen ko dum do o jabato on mi anda to jeedon goddo de kam onon oni bebe nyade hen ma on goy kamto don so on ji Ibrahim Isaac Yaquba e dennagal annabaabe be ina e der laamu Allah onon odon bedda bowal yimbe gummoto fundaange e hirnaange rewo e worgo njodo dendal hal e der laamu Allah he den non won wattindibe ma gardoyo won ardibe ma battindoyo
don tan wodi farisa en arbi mbim
ummodo nyaha lawol ma gati herod nana fewjon warduma
o wiibe
je hembiye den wojere min mi riddat seitaneji te mi sellinat nyawbe hande e jango nyande nyalawma tata bijo onon timmi kono ala e sago mi yaha hande jango e bawo jango gati annabi ha nani warede chagal Yerusalem Yerusalem, Yerusalem, an chankowo annabaabe bardowo nelaabe e mum kaade o holi no foti laabi jinmi rendinde besnguma no gertogal rendinirto choppi mum e lesbibje mum ni kono non on jabaani ko dum wadi ma on dalde galle mon kono modo wi'e on hankadi on gonta yitam haanyane biidon yo barke jippo e garowo e inde jomirado o
luka simari sappo e nay wede nyalawma foftere goto tewe yeso in natatno galle goto e ardibe faris enbe gam wottade wonnobe don be batti e mum hakkillaaji mumen hawri e gondude e buuddi ina e yeso makko o jetti kongol o wi andube saribe e faris enbe
selinde nyade nyalawma foftere ina yamira walla ala
kambe fof be bi cel e on saha o meme nyawdo o sellini dum o dacciti dum cagal dum o wiibe
holi e mon mo biyum walla ngari mum yenata e bundu waasa yaltinde dum don e don hay so ko nyande nyalawmo foftere
be ndonki jaabade cagal dum nde o yino hobbe be cuborto jodli burdi teddudi o wasiyibi dum do
so anoddama e yangi woto jodo e jonde burnde teddude sabu burdo ma teddude ina waawi arde noddudo o arawima rokku o do jonde de den ma hersu jodo yaade e jonde burnde lesdude de so anoddama jodo yo les bele noddudo ma o so ari ina wiima sehilam jottudo den ma dum wonane teddungal e yeso noddabe be fof gati kala mawni kinido yan dinte kadi kala jan kinido mawninte
o wi noddudo mo oone
so ada nodda bottari walla hirande woto noddu wona sehilabe ma wona minirabe ma e mawnirabe ma wona koreji ma wona hoddibe ma allube mbele benne ina basa noddude ma wontan ma njobdi so ada kewna noddu miskinebe gallube lajobe e wumbe den ma malu wodane sabu ben gala ko njobma ma yobe nyande ummital feewbe
got e wottato nobbe de nani kan hala wiimo
malu wodani jogordo nyaamoyde der laamu alla
o wi on
gorko goto meedi kewnude teddiniri yimbe heewbe den yehi ha bottaje o neli charwo makko e teddinirabe be yo ngar bottari deftam kono kambe fof no be potiri be goni e yafnaade mo gadano o wimo ko mi cioddo ngesa ala e sago mi jiewo yaba tinno yafomi goddo o wi ko mi cioddo gay sappo gonmi ko yi eto yaade di tinno yafomi goddo kadi wi ko mi cuddudo ko boyani ko dum wadi mi danyata arde ne charwowo arti habri ko jaba ko fof jom galle o seki wimo yawno chorada dingirle e beddaaje wuro di ngaddanaami do miskineebe be gallube be wumbe be la jobe be charwowo o yihi arti wi kalifa mi wadi ko jamirda ko fof kono ha joni galle o hewani kalifo wimo raw e jolde chawndoda galleji gese mbawna yimbe be arde bele gallam ina heewa ngati mbode wi'a on hay goto e teddinirabe be medata e bottari am
wadi saha tay o ma e lawol jamano kewdo riwi e makko o yecciti o wiibe
kala gardo e am mum buranani baba mum yummum jom suudum mum sukabe mum minirabe mum e mawnirabe mum kala mum buranani hay ngurna mum kanyum e hore mum wawa wonde almudam te kala mo wakkaaki fengirde mum rewi e am wawa wonde almudam ngati so wodi e mon jiddo maade kiw mbele wona jodoto ko adi fof hiso ko dum namni yewa kadi so ina jogi ko wortori so wona dum so jomum afi ronki wortade yibe dum fof gona e tonje dum ina mbiya yewe o gafdo runki wortade kadi solamdo jom honobe ujunnaje sappo filiti haboyde e goddo jom ujunnaje nogas bele wona jomum jodoto yewa so tawi honobe mumbe ina mbawani honobe kabdido mum garowo o so jomum tawi wawa defade harande wadat e makko ne laabe gila omo woddi gam nyaagaade mo deejre hono non kala e mon mo hollani jogogal mum fof geenul wawa wonde almudam lamdam ko hunde moddere kono so tawi dam suyti holi ko safnata dam ala fof do dam wawata naftoreede wona e leydi wona e doorde dam weddete bowal kala jogiido noppi gam hedaade yo hedo
Luka simari sappo e joyi rindinobe juuti e bakkadinobe fof ina badatonomo ngam hedaademo farisa en be e sariyankobe be ngoni e ngormaadi ina mbiya
o jappotodo bakkadinobe ina nyamde e mumen
e der dum o tindanibe dum do
so tawi goto e mon ina jogi bali temede te majirama hen goto mate wona wo par chapande jenay e jenay di der ladde yilo yo majjungu ha yita dum so yitingu o toyirangu weltare so hoti galle makko o rendina sehilabe makko e hoddibe makko o wi'a dumen beltodo de am ngati mi yiti mbalam majjunungu hono non modo wi'a on weltare wonore dow asaman so bakko dinowo goto waccimo hore mum de buri wonande ton chapande jenay e jenay feewbe be choklani wa chaade koy mum ende walla so tawi debbo jom buudi sappo kalis danejo majjirama hen gotu bele hubbata lampa fitta galle o yiloro hakkille mum ha yitam so yitingu o rendina sehilabe makko e hoddibe makko o wiya beltodo de am ngati mi yiti mbudam majjunungu hono non mbodo wiya on ko non malaikaji Allah di beltorto e bakko dinowo goto baccido horemu
o wi kadi
meedi wadde gorko goto joginodo bibbe dido worbe minirado o wi baba o baba tottam gedalam e ngalu he babirado o fecci be ngalu mum wadi balde seeda minirado o rendini ko jogino fof dannani leydi goddundi ulli ton ngalu mum e gede kantoridde den o fiddi hege bonge ari e ndi leydi o fuddi tampude o jokkondiri e gorko goto jeyaado e ndin leydi on ettimo o mo aynana dum bamdi tugi o muyonoma hay nyamde e cinde de bamdi tugi de ndokketede kono hebaani de hakkile makko arti e makko o wi hore makko no foti gollantobe babam nyamata ha ngoppa min modo mayado heg mi hotat galle babam mi wiye dum baba mi toni Allah mi tonima minatti handude e wiyede biye jaggiram no goto e gollotobe mabbe ni don tan o ummi o fayto baba makko baba o soyni mo to woddi bernde mum heewi njurum dogi fili e makko urnimo biddo o wimo baba mi toni Allah mi tonima minatti handude e wiyede biye kono baba o noddu sarwobe mumbe wiidumen njawno de gaddo ye wutte burdo yodde o bornon mo badanemo feggere e fedendu badanon mo pade e koyde gadde gayel payngel ngel kirsondum nyaamen beltoden sabu biyam odo ko maynodo wurti ko majjunodo o yitama tan ko dungu ngu fuddi ndeke e on saha mawnirado o wonno ko gese ndeno ari ha o faandima galle o onani gaati e dujje amobe o noddi goto e sarwobe be o namdi dum ko de dille ngoni on wimo ko minya arti baba ma wari gayel paygel ngel sabu Allah yolti mo e dow jam tan mawnirado o tikki salina de galle o baba mako yalti woni e tefde mo o jaabi babirado o wiidum min modadi gollona ma dido duubi fof mi meeda salade yamirore ma a meeda rokkude mi hay bortel ko mbaran mi sehilabam kono biye odo bonnoynodo ko ngurdanada to rewbe yeyobe tebbuli mumen artatan mbarana dum gayel paygel ngel baba o wimo bingelam an gonduda nyande fof ko e am ko jogimi fof ko an je ala e sagonon beltoden beytoden sabu minye odo ko maynodo wurti ko majjunodo o jitama
Luka simari sappo e jeegom o wi kayde almubi be
meedi wadde galo goto desnodo batulo mum ngalu mum o habra batulo o ina bonna ngalu makko o noddimo o wimo an kam ko nanon mi e mako ko holi dum artir bisoden golle made sabu hankadi mi sekima batulo o woni e mijade ina wiya holino badanmi tawde kalifam sekikam mi ala dole remde te yelade ina hersini am eyo mi yiti na badanmi bele ina woda jabbibe mi e galleji mumen so mi riwama e on saha o noddiribe kalifa makko rewata be goto goto o wi gadano o holino foti kalifam rewatma on wimo ko kandiji temedere nebam o rewatami jaggal dum batulo o wimo yettu kayitma nyamale yawno jodo binda chapande joyi kandi o wi goddo o kadi ane holino foti neweteda on wimo ko sakuji temedere gawri newetemi o wi on yettu kayitma nyamale binda chapande jetati sak kalifa o yetti batulo o nyido o sabu sebre mum gati ko yimbe aduna be buri bibbe annore be sebande yimbe hono mumen min modo wi on jiloro de sehilabe jawdi aduna ndi bele so on basindi abe jabbo on e kodir kaji ha abada he kala kolludo aadi yankagal e gede tokose hollat aadi yankagal e gede kewde fayida kala jamfido e gede tokose jamfoto e gede kewde fayida nden non so tawi on kollani aadi yankagal e jawdi aduna he holi fof desndowo on jawdi gongere gongani te so tawi on kollani aadi yankagal e jawdi janandi holino dokirte don ko jeydon ko ala charwowa bawde sarwude halifaabe dido gati ma jomum anyi hen goto yidi keddido o ma habbima e hen goto hutima keddido o on baawa rewdude alla e jawdi fof lawol gotol
farisa en be de tawno ko yibbi kalis ina kedatono dum fof te in jalatnon o wiibe
onon odon pewkino e jeesi yimbe kono alla ina andi berde mon gati ko yimbe teddinta ko haram ga alla ko sariya o e annababe gonno do ha jamanu yaya tugginde non kabaru modjo patudo e laamu alla o habrama te goto fof nana habono nadde e maggu hirtogol leyde asaman buri webde e momtogol masel burngel famdude e sariya he kala cedo jom suudum resti goddo jini te kala destudo debbo ceraado jini meedi wadde gorko goto gala nyantortodo chomci folmat wondude e lenydaado gurnodo nyande kala e neema e weltare mawnde gorko goddo basdo mo bandum fof fi nyawande biyeteedo lasar ina lelino damal galle makko o muyono ma hay hocindaade nyamiri chamori e yeso galondi hay dawadi ina garanno laajaade nyawande makko basdo o may malaikaaji di nawi dum sara ibrahima gala o may kanyum ne ubba do o leptoto laakara do o bamti gite o soyni lasar to woddi sara ibrahima o wulli o wi mama ibrahima yurmo mi ne la sar suwo cebal fedende mum en diyam bubna demgalam gati mi dali lepto no feewi e der jeyngol he ibrahima wi bingelam siftara hebi neemama e ngurnama lasar kanyum hebi ko mette joni non bernde makko nana do bubne an ada lepto e dow dum fof kadi chaadgol luggol nana hakkunde men bele kala jiddo ummade to amen yahato mon ina ronka kadi hay goto wawa ummade to mon arato amen o wi wadde mama modo nyaagima ya nella sar galle babam ngati modo jogi ton minyiraabe njoyo worbe yo ya o waajoyobe bele abe mbasa arde odo nokku lepte ibrahima wi abe gondi e musa e annababe be yobe kedo ben o hebbiti kadi o wi ala mama ibrahima kono so wodi gummiido e hakkunde maabe yehito mabbe be mbaccoto koye mabbe ibrahima wiimo so be kedaaki musa e annababe be hay gummiido e hakkunde maabe addantaabe gongdinde
loka simaari sappo e jeedidi o wi almubi makko be kadi
per gitteli boje yimbe e bakkata mbawa wasde wode kono musibe wodani chabo bindode jomum habbane hayre teddunde dande wedde e geccu buri e mum libde e bakkat gotele kon do cukolan dene ko e mon so bande bakko dini faade e ma furodum so wacci mo hore makko yafam so tawi e nyalamo goto o bakko dini labi jeedidi faade e ma te o arti e ma labi jeedidi mo wima o tubanima yafamu
ne labe be bi jomirado o
besdan min holare amen
jomirado o wi
sinno holare mon fotino no foddere mutardani on biyanno kido lekiyo duggito darayo der geej kidofto on so maccuda ma demonowo ma walla gayna nowo ma jofti belema wi jomum yo arnyama doni don ala biyata jomum kay ko yo fewna hirande ma dado sarwuma ha gayna nyamde e yarde ciagal dum kanyum ne nyama yara bele ma yottu maccudo ma sababunde wadi ko jamirda dum ko onon ne ko hono non so on badi kala ko jamira don biye ko min maccube tan min badi tan ko fadde amen
nde o yahata Yerusalem de o rewi hakkunde samari e galile tawi oma naata e wuro woto ñawɓe bara sappo fay e makko lusundi ngulli mbimo
yeesu jeerno yurmo min
nden o yiiɓi o wiiɓe
jehe kolleye koy mon yettinobe sadak be
to be njahata do tan be labbina hen goto de yiselinama arti woni e mawninde alla dandi dow o dikki e yeso yesu o yetti dum on ko samari yesu hebti wi
mate wona ko sappo be fof labbina holi to jeenayo be ngoni ko o arani tan arti mawninde alla
cagal dum o wiimo
ummaya holaare ma dandim
den farisa en be namnimo mo holine laamu allango arata o jaabibi o wi
laamu alla so ina araji yetake wietake anguni walla anguna gati ngande laamu allango nana e der mon
e dow dum o wi almobe be
masaha ardo muyeto don yide ngotu e nyaldi binado o kono on jiyata ma on biye amonoda wala amonido wotonje heton te woton doganeton ngatina majje majirta lerno odo bange e asamana haye oto bangeni ko non binado o wayata e nyalngu mum kono ko adi dum ala e sago o lepte no fewi ala e sago odo yonta dunyam no wano e jamanu nuhuni ko non kadi wayata e jamanu binado o yimbe be ina nyamanno ina jaranno worbe ina desatno rewbe ina desetno ha nyande nuhu joli elana he ko don ilam du fandam ari halkibe kambe fof jogori wade kono jamanu lotni yimbe ina nyamanno ina jaranno ina chodatno ina jeyatno ina demanno ina mahanno kono nyande lot yalti sodom tobo jeyngol e sufara ummido asaman halkibe kambe fof nyande penji bi neddo o ko non wayata nyande hen modum tawi do wildi tawi ina jogi kaake der galle fof woto tellanode modum tawi gese fof woto rutto caggal ciftore jom suudu lot o kala jiilido hisnude wonki mum waasatki te kala basdo ki heptatki modo wi'e on e on jamma yimbe dido leludibe e daddudi ngotiri hen goto ma nawe goddo o woppe rewbe dido undobe hen goto ma nawe goddo o woppe worbe dido wonbe e ngesa ngota hen goto ma nawe goddo o woppe
almudi be kebti mbim
jomiraat dum ko holi ton
o wiibe
do jiba woni fof ko don dute dentata
noka Simari sap e jetet. Otendinibi tindol ngam hollu debi ala e saga be toro alla nyande fof. Be mbasa habdi. O wi.
Wuro woto medi wadde nyawowo mo hulani alla dengdaki hay goto. Gon wuro ina wanno diwo chankorado kewno do arde ina wiyamu. Nyawa nam kabdidam o. Nyawowo o sali hakke dumunna. Kono chaggal dum. O wi hore mako. Komi hulani alla mi dangdaki hay goto ko fof mami yoltu hujja odo debbo sabu o tampini kam bele o manatta arde haljindemi
jomiraado o jekki wi
kedo de ko nyaawowo o nyido o wi ko bele alla ne yoltata hujjaaji subaabe mum wullittobe dum jamma e nyalawmo be bele ma o lel walludebe modo wi on ma o yoltu hujjaaji mabbe ko yaawi kono non bele subina do ari ma taw holare aduna
o tindani kadi holi bi pewal mumen dutti njey wadbe be ngul do tindul
worbe dido medi yaade to galle alla to ngam torade hen goto ko farisa goddo o ko dendinowo juuti farisa o dari bangi woni e torade dum do ya alla mbodo yettuma e ko minandani e yimbe heddibe be hono heptobe be Oni bebe, jino bebe, walla ni odo dendino wujuti. Min, moda hara yontere fof labi didi, te moda aska kala kondanmi. Dendino wujuti o lusindi, huli hai hoina de asaman o, yungini woni ibide. Ya Allah, yurmomi, min bako dino o. Moda vye on, ko on hodi e pewal, kona wana oya. Gati kala mawni kinido yandinte kala jankinido mawninte
omo addanteno hay tigguuji mbelo omo mema dumen kono de almubi be jiidum ngoin e furaade yimbe be tan o noddibi o wi
gacce chukolon kon gara yam woto kade kon gacce jeylamu allangu ko wabino makonni e gonga muda wi on kala mo jabirani lamu allangu no chukalelni naatata hen
gardid got namnimo wi
cerno mojjo holi no badat mi ha mi heba ngurdam ha abadadam
o wiimo
holi ko wadi ada wiami mojjo mojjo ala so wana alla ada andi jamiroje de woto jin woto warhor woto wujju woto seto fenande teddin yumma e bama
gardido hebeti wi
mbodo reni dum fof gila e chukagu am
nden yes nani ko o hali ko wiimo
ada ngakira taw gidel gotel yey ko jogida ko fof tiara kalis o e wasbebe nden ma dangalu do asaman tagalum ngarande way am
nden o nani dum o yomi ngati om aldo nono feewi yesu ndarimo wi
ko ni ko nadgol jom jawdi en laamu alla sadi ngati rewnude ngelobo e wuddere mesalal buri webde e nadde galo e laamu alla
heda tobe mabbe bi
nden non hol bawdo dannede
o wi
ko wonata do yimbe ko ina wona do alla
pierre hepti wi
minen min goppi ko min jogino fof min dewi e ma
o wi bi
e gongo modo wi on ala gaccudo sababunde laamu alla galle mum jom suudu mum minirabe mum e mawnirabe mum jinnabe mum walla besngu mum mo hebata ko wappiti dum e odo saha mo gonden joni heba kadi e saha garo yowo o ngurndam ha abadadam
o dey sappe didbe o widumen
edeni ngabbita Yerusalem ko annababe be binduno e bi neddo o ko fof ko ko timmata ngati ma o wedde e juude be gona yahuda enbe o fijire o lepte o sirje te chagalne o karwisa o ware kono o wurtat nyana nyalaw mo tata bijo o
kono be paamani hay hoondi ko halantabe ko mana din ko nguli ko ko sodanibe te be ganda ko o yidi wiide nde o badi yari ko o tay gumdo goto ina joodi e saralawol ina yelo o nani dilli diddal gal kanko gumdo o namni ko woni ko habara ko yeso mo nasaret wirtoto do tan o willi o wi
Yesu! Nalum Dauda! Durubami!
Ardibi be ngone furadem ina mbiya yu de. Kono beydi kadi wullude o mo wi.
Nalum Dauda! Durubami!
Yesu darti yamiri yo addane gumdo. Nden o addama Yesu namnimo wi.
Holi ko jiddami wadan ma.
O jabi o wi.
Cerno, injit mi kong, ikum tsunami.
Tan Yesu wim.
Wumtu, holare ma dandima.
Tone don tan, o wumti, o rewi amaku o mamawani na Allah. Ndeyan yimbi befof nji idum, ngun e yetu de Allah. Luka, simuari sapo e jenay. Yesu natindir yoriko, win e fecci disarende gorko goto biite da sase ina wonno don ko horeji rendinobe juuti te ko gal o yidi yidi yeso wondude e holi kanyum kon o ronki sababuni diddal gal de tawno ko dabbo o dogi o ardeti o ngabbe e jiwi ngoti ngam yidem ngati ko don o foti wirtade nden yeso yottima on nokku hoynemo wi
sase yawno tellodo ngati ala e sago mi jippo galle ma hanne
sase yawni tilli jabbarimo weltare ndimi be ngi dum ngoni e ngormaade ina mbi
o jippima bakadino
kono sase dari e yeso jomiraado wiidum
jomiraado mami rokku wasbe be fettere ngalu am te kala mo puntunomi jodi me kaake mum mami show ko joganinomi dum laabi nay mi rutto dum
yeso wiim
hande dandore naati e o galle sabu odo ne ko tanum Ibrahima gati adibi neddo o ko yilade e dandude ko majjunoko
do be kettono do o fay hen gul do tindol sabu tay o faandima Yerusalem timbi be cikkanno ko laamu Allah ngu feñata ko don e don ko dum wadi o wiibe
meedi wadde gorko goto modjo jibinande gonnodo e yaade leydi goddundi ngam filede ton lefol laamu arta caggal dum o noddi e sarwobe makko he sappo o totti goto e mumen fof mina o wiidumen ngolloro de dum haami arta kono de tawno yimbe leydi makko jidaamo be mbadi nelaabe caggal makko e wonde be jida on laamobe ndero arti caggal nde o fiila lefol o yamir yo sarwobe be o resnuno kalis be nodde ngam andude no goto e mabbe fof gollori gadano o ari e yeso makko wi kalif minama artiri minaji sappo o wimo golle ma peewi ka charwowo moddo tawde a holli aadi yanka gale gede tokose mi lammini ma cahe sappo dimmo o ari wi kalifa minama artiri minaji joyi o wimo anne mi lammini ma cahe joyi goddo ari wi kalifa minama nani komi pibnodo mo e fallare ngati mudo hulnoma sabu ka gorko kittudo ada jetta ka jojjinani te ada sonyada awani o wimo nyawirat mami ko kongulima an charwo bondo o ada anduno ko mi gorko kittudo ada anduno mudo jetta ko mi jojjinani te mudo sonyado mi awani holi ko hannama wadde kalisam e banke bele ina wodo ko dancumi hen somi artiroyi caggal dum o wi tawanobe be korkite mina o e juude makko totton dum jomminaaji sappo o be ndimo kalifa on kay ina jogi minaaji sappo o wiibe modo wiye on kala jogido ma beydane kono mo ala o hay seeda mo jogi o heptete anbam be jidaano milamo be non yo ngadde do kirse e yesam
nden yesu gayni haldi dum ardibe ngabbit faade Yerusalem nden o faandi mo betafase e betani hedde hayre witeende hayre olive o neli dido e almubbe makko be o widumen
jehenaato ye e ngoye wuro wongo yesu so don nata e maggo mo on jimola mbabba bahe goto meda waddade ina humi kumte ba ngadon so wodi namdido on holi ko wadi odon kumtaba biyedum jomirado o ina sokliba
nelabe be jahi tawari ni o wirono dumen ni dobe kumtata mol mbabba do jom mbabba en biibe
ko kumtanton moloba
be jabi be biibe
jomirado o ina sokliba
tan be nawani mo moloba be jeppi e mabba wutteji mabbi be mbadani mo hen do o yahata do be goni e wertude wutteji mabbi e yeso makko nden o faande mo Yerusalem hedde jipporde hayre olive tawi jaman almube o fof kine heewi weltaari be ngoni e yettude Allah daadi dow sababuni dendangal kaawi saaji ibi jiinodi koni be mbiyatno
yo barke jippo helando garowo he inde jomiraado yo jam won dow asaman teddungal heddo to nokkuji ulwi towde to
hunde farisa en wonde e diddalbe wiim
cir qur'an mun mabbe
o jaabi o wi
yide wiye on so be deddi ko kaaje de gullata
nden o faandi masare nde ha o soyinide o woyinde o wi
ko ni sinna anne a andino hande ko rokkatma deejire kono joni dum suudi magitema ma nyaldi ngarane do anbe ma taroto ma njukuma bittuma bang yo bang mabe monnye ane besnguma be ngoppata e ma hay hayre wotere e dow hayre sabu a heptinani saha mo Allah yillima o
cagal dum ko nayt e galle Allah he o won e riddude julankoobe o mo wiidumen
ina winda galla ma won torordo kono onon on battimo sudorde wuybe
o mo jangina nonnyande fof e der galle Allah he ardiibe yottinobe sadakbe sariyankoɓe ɓe e mawɓe leñol ɓe ina jiilotonono mbardema kono ɓe donki dañde feere saabu yimɓeɓe ina mbattuno hakkillaji mumen e haala makko no feewi. Luka simoori nogas. Waɗi ñalawma goto tawi omo janguin yimɓeɓe e nder galle Allah he kadi omo habra kabaru moƴƴo ardiɓe yettinoɓe sadakɓe sariyankoɓe ɓe e hohoɓe ɓe gaari mbiyim.
Haalan min holito pawɗa gueɗe ɗe mbaɗata ɗe, holi jamirɗoma ɗe?
O jaabiɓe o wi,
ko namdal gotal tan min e namdatomi on. Holi nelɗo Yaya yo baptisoyi, ko Allah walla ko yimɓe?
Ɓe goni e yewtidde e koye maɓɓe aɓe mbiya,
so en mbi ko Allah nelimo ma o namno holiko waɗi en gonɗinanimo, kono kadi so en mbi ko yimɓe nelimo ɗiɗɗal ngal weddoto en kaaƴi, sabu kamɓe fof aɓe laaɓa Yaya ko annabi wonno.
Caggal ɗum ɓe jaabi ɓe ganda holi nelɗoma o wiɓe,
nden noon minne mi haalanta on holiɗo pawmi gueɗe ɗe mbaɗanmi ɗe.
Hono noon o woni e tindande ɗiɗɗal ngal ɗum ɗo.
Gorko goto meeɗi wadde gesa reseng, woodi ɓe waddi rempeccen ɗanni ko juuti, nden yeehi ha ɓoggere reseng o nelitoremoɓe to carwowo goto ngam hebde gueɗal makko e gurnade gesa he. Kono ɓe pii carwowo o ɓe diddi ɗum hootiri juuɗe mehe. O neli kadi carwowo goɗɗo ɓe pii onne ɓe koyni ɗum ɓe diddi ɗum hootiri juuɗe mehe. O neli kadi carwowo tataɓo ɓe mbarmini onne ɓe diddi ɗum. E on saha jom gesa o wi, ko ni mbaɗanmi, mi nelata e maɓɓe ɓiyam gorko mo korsinmi o. Hawnaki maɓe kersumo kanko kam, kono nden remoɓe ɓe jiiɓiɗɗo o ɓe goni e windirde, ko oɗo woni dono o, mbarenmo kettene gesa he. Ɓe beddimo to caggal gesa to ɓe mbarimo. Joni noon holino jom gesa o waddata e maɓɓe? Mate wona o yahata o wara remoɓe ɓe o watta gesa ba e juuɗe woɗɓe?
Nde yimɓeɓe nani ɗum mbi,
yo Allah hettu hen.
Yeeso daariɓe wi,
nden noon holiko firti ɗum ɗo ko winda, hayre nde mahoɓe ɓe nduñi nde ko kayre wonti hoore maadi ndi, kala jando e nden hayre ko kañum moñoto, kadi kala monde yani nirkoto.
Sariyankoɓe ɓe e ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe jiɗinongo demo e nden darde, saabu ɓe tawi ɓe paami tindol ngol fay ko e maɓɓe, kono ɓe cuusano yimɓeɓe. Ɓe mbatte makko hakkillaji maɓɓe, ɓe neri tundetinitoɓe wonkaniɓe fewɓe beele ina daña e haala makko damal, mbeddoma e juuɗe gurnere joom laamo e bawɗe o. Ɓen tuntintoɓe namnimo ɗum ɗo.
Ceerno, amin gandi ko kaalata ko e ko janguinta ko ina feewi. Amin gandi a jinganta hay goto janguinta lawol Allah ngol ko e dow gonga. Haalan min so tawi yobde min sesar alamani ina yamira walla ala?
Kono nde tawno o faami feere maɓɓe o wiɓe,
kolle kam dinari en goto, holimo jeyngo yeeso natango ɗo e ndeɗo inde?
Ɓe mbi,
ko sesar jeyi.
Caggal ɗum o wiɓe,
totte sesar ko jeyi, totton Allah ne ko jeyi.
Ɓe donki dande damal e ko o haalata e hakkude yimɓe ko. Jaabuwol makko ngol hebbaniɓe kaawisa ɓe deƴƴi. Woodi saddusa en arɓe to makko, ko ɓen mbiyata umital woodani namnimo ɗum ɗo.
Ceerno, Musa yamiri en so desɗo mo dañani maayi, minum walla mawnum ina foti ɓamtude joom suudu mum ngam dañande ɗum iwde. Meeɗi wadde worɓe jeeyɗuɗo jiiduɓe yummay baaba, afo o resi maayi dañani, ɗimmo o ɓamti debbo o maayi dañani, tataɓo o rewi hen woori noon ha jeeyɗuɗo ɓe fof ndesi debbo o, maayi kañumen fof dañani. Caggal ɗum debbo o ne maayi. Ñande ummital maayɓe holi e maɓɓe mo wonata joom suudu mum, ngati kamɓe jeeyɗuɗo fof ɓe meeɗi resdemo.
Yeeso wiɓe,
yimɓe oɗo aduna ina ndesa ina ndese, kono handinaɓe e gurnam jango e ummital ɓe ndesata ndesetake, ngati ɓe mbawata mayde ko heddi hen ko. sabu be bayata kono malaikaaji dini te be gonata ko bibbe Allah tawde be ngurti ummital maabe gal non hay Musa holliri dum de halata hala sobdirundu de noddiri jomirado o Allah Ibrahim Allah Isaga wondude e Allah Yaqub ndeke non Allah wana Allah maabe ko Allah wurbe gati to bange makko yimbe fof ko wurbe
woodi e sariyankobe be jaabibi dum do
cerno haali gong
sabo tawi be kulti namnaade mo hay hoynde o wiibe
holino waawirta wiyeede almasihu o ko tanum daawuda daawuda e hoore mum wi e deftere jabura he jomiraado o wi faade e jomam jodo nyamam hami watta anbe ma pawirgal njaabordima ndeke non daawuda wiyatama ko jomiraado holino wonirta tanum
tawi yimbe be fof ina kedoma o wi almubbe makko be
ndeno de sariyankobe be be jidi tan ko dasde wutteji e salminede calminali teddudi e nokkuji kewdi yimbe be jidi tan ko jolde burde settinde e der batirde e kudule abe morko jawdi diwbe sankoraabe be dutto kadi be mbada torali juudi ngam modji kinade mabe pawe kugal burgal hittude
Luka simari nogas ego o bamti giti o yi aldubi en lomb sadakeji mumen e lal sadakhe giti makko ndujji e dew cankoraado basto en lombo hen tankaji didi e der dum o wi
be gonga mudo wi on ko o do diwo cankoraado basto buri sakkade ngati kambe fof be cakki ko ko be burtirako kono kanko e der basal makko o sakkima kala ko wuddan
nde wonno won wiyatnoobe galle Allah o sinkiraako kaaji jooɗi e geɗe cakkaaɗi o wiiɓe
ko jiyaton ɗo ko ma saha ar ɗo hay haayre wootere accataake e dow haayre wonde nde fof memal leydi
ɓe namnimo ɓe mbi
ceerno holi nde ɗum aroyta holi maale ɗen geɗe
o wii
ndeno ɗe woto on komteede ngati hewɓe ma ngar ƴetta indam goto e mumen fof wiya ko min woni goɗɗo o te saha o heedi kono woto ndeweɓe so on nani hareji e jibru woto kule ngati ala e sago ɗum waɗata o kono wonata gasirde aduna ɗon e ɗon
e dow ɗum o wiiɓe
ma dowla haɓo dowla goɗɗo laamu yana e laamu gongu ma leydi yerɓu no feewi ma heegeji e ñabbuuli kewɗi mbaɗ e won nokkuji ma geɗe kulɓiniiɗe e maandeji mawɗi peeñ dow asaman kono ko adi ɗum fof ma on jagge leeɓte ɗon darne ɗon e batirɗe bedde ɗon e kaso nawe ɗon e jeese laamɓe e gorneruuji sababu nde innde am ɗum ma rokku on mosel seettanaade mi sababu nde ɗum piɓe anniya e ɓerɗe mon waasde fewjude ko dartori ɗon ngati mami rokku on kunude hakkilantaagu dendaangal anɓe mon mbaawa dartaade mbaawa yeddude jogori wadde on e juuɗe laamɓe ni ko jinnaaɓe mon miñiraaɓe mon e mawniraaɓe mon koreeji mon e sehilaaɓe mon huunde e mon ma ware ma yimɓe fof ngañ on sababu nde indam kono noon hay leeɓol koye mon gootol majjata ko muñal mon kisnirton pittaali mon so on jii ko nuuji ina ɗukki Yerusalem ngande firtaade mayre faandima ndeen ɓe ɗum tawi yude fof yo dogan kaaƴe ɓe ɗum tawi e nder saare he fof yo njaltu te kala ɓe ɗum tawi ladde woto naattu saare nde ngati ɗin ñalɗi ko ñalɗi njoftoor mbele ko windaako fof ina timma kowoni ndaw musiiba faade e rewɓe sowiiɓe kañum ene muyninooɓe e ɗeen balɗe ngati metti kiisde ma njan e leydi he fitina jippo e ngool leñol ma silaama liɓɓe ɓe ndahe ɓe nawe e hakkunde dowlaaji fof ma dowlaaji ndippo e Yerusalem haa nde sahaa mumen joofi fof ma maandeeji peeñ e mbuuɗunaange e lewru e koode fof e dow leydi ma dowlaaji ngondu e faayre e ngaa numma sababu nde diiraali geete bempeƴƴe ma yimbe mayi kulol so miijima musiba jogodo jippade aduna o gati bawde weyode dimmoto e on saha ma binado yie ina ara e der ruulde ina wondi e kaddi bawde e daraja so dum fuddima turtode bamton gitemon gati cho tigumon faandima
cagal dum o tendini be gol do tindol
yewe jiwi e lekkule godde de fof so de bilti on jiide on gandata onone koyemon ndungu faandima hono non so on jiide en gede ina bada gandela mu allangu battima e gonga modo wi on o yonta yawtata mok taw dum fof arani leyde asaman ma pirto kono kongulam pirtota ko mok dene koyemon woto berde mon kewde burtende man dilgol e mi joji aduna bele woto gunyal gu marbaade e mon no pittol ni ngati ko non gu marborto e dendangal hodbe e werto leydi den non perte gite nyaago don e kala saha bele odon keba sembe dadde den gede jogorde kewde fof ba won darade e yeso dinado
nyalawm yeso wonahno ko e jangindi e der galle Allah he jemma o yalta sare de o walay dow hayre witende hayre oliwende yimbe be fof in dojatno e makka to galle Allah to ngam hedadem loka simari nogas edidi kew mburmo ala la wir mbitengo kew dandoringo badinoma ardib yetinabe sadakbe e seriyankobe be in jilatono mosel no mbarde yesu ngati be ciusan yimbe be ndek seitani naati e yudas biteda kadi iskariot jeyad e sappo e didobe o yahi bam doyde ardib yetinabe sadakbe e mabbe renobe galle Allah be no addaniri dumen yesu be ndani hen weltari kawri rokkudem kalis o jabi o won e yilade mosel no wadirimo e juudi mabbe taw yimbe be tinani nyande kew mburmo ala la wir do jaw koñ koñ poti layede do yesu neli pierre e yohanna wi dumen
jehe keblane en hirade kew dandorende kirtoden
be mbimo
holi to jidda min keble yande
o wiibi
jewe so onati sare de ma on pottu e gorko ina rondi guttundiyam dewe e makko ha der galle mo jogori nadde o bion jom galle o cerno o ina namdo holi suudu foti hirtodade almube mum hirande kew dandorende ma o hollu on suudu mawndu wondutu dow huberato fewnaado ha gasi ko don keblaton hirande de
be jahi be tawirino wirunobe ni be kebli hirande de nde waqto ayoni o joodi o ma hirto kanko en elabe be o wiibe
ala fof ko burnomi mo yede hirto daade e mon nde do hirande kew dandore hade am yarde metti gati modo wi on mi wanta hirtonde ha nyande de timmi der laamu Allah
o jetti kop cagal nde o yetti Allah o wi
jette o do kop peccon dum e hakkunde mon gati modo wi on hankadi mi wanta yarndiyam resen ha nyande laamu Allah
kadi o jetti mburu cagal nde o yetti Allah o tajimo o tottibi o wi
dum do ko bandam sakkanu gammondu badire dum teskuyam
o jettir non kaydi koppo cagal nde be ngayni hirtaade o tottibi o wi
ko odo koppu woni aadi keso pibiraado djijamam dam dufana don dam kono non jam fotodo mi o nana joododi e amel hal gotal e gonga bi neddo o nana yarano haajiraani kono musiba wodoni jam fotodo mo on
be ngoyne namna ndirde e koy mabbe huli e mabbe jogordo waddi ko wayno be jaheni ha be ngoyne e yeddandirde e koy mabbe huli e mabbe burdo mawnodi o wiibe
lambe be ina kolla dawlaaji mum en laamu mum en te halifaabe majji jidi ko noddirede mojjube kono onon wana non dum way e mon to bangge mon yo burdo mawnude waano sukani gardido wayno charwo woni ngati hakkunde nyaamowo e charwo dum holi hen burdo mawnude bele wona ko nyaamowo o ndenne dey min baami e der mon kono charwo woni ko onon goni munjunobe am dewtindajam minne mi rokki on laamu do baba mo rokkiri mi laamu ni bele eden dendo ya lahal e laamu am jodo do na jappere gam nyaawde cuuli israaila sappo dididi simon simon hedo seitaana nyaagi ma sedde on no gawri ni kono mi nyaagani mama bele woto holare ma saide tesa arte am sembin berde bandirabe mabbe
pierre wim
jomirado bodo felliti nawdede e ma kaso e wardede e ma
o wim
pierre bido wima ngori jaggata hande tawa a yeddani labi tati ada andimi
o wibe kadi
de nelmi on nawarani wona danga wona sakkos wona pade holi ko ngakira don
be jabi be bi
hay hunde
o wibe
joni non kala jogido danga yo jettu jogido sakkos yo nawar te kala mo ala silama yo yey wutte mum soda ngota gati modo wi on dum do ko winda ko e am foti timmude o hisama e wadobe bonande gati dum ko faate am ina wodi timmende
be bi
jomirado silamaaje didi nani
o wibe
yoni
nde o yalti o yey hayri olive no woy waddini almubbe wendi e makko nden o yottima on nokku o wibe
torode woto on jande jarabi
cagal dum o woddibe ko foti no weddande hayri o dicci o woni toraade o mo wi
baba sa jabi woddinam de met kono non woto wad sagam wad sagoma
don tan malaika asman feñinim sembanim fayre nangimo o beedi nyibde torgol makko warñede makko woni e siworaade e leydi no keddi jiyamni nden o gayni toraade o rutti e almudde o tawi ina daani sababu ndi sunaare o wiido men
holi ko daanoto don gummode torodon bele woto on jande jarabi
do halata do diddal yimbe ari ko biiteede Judas goote sappo dido be ardingal kanko Judas o baadima gam urnaadem Yesu wiim
Judas ko urnaago jafortoda bi neddo o
nden wondibe makko kanko Yesu ndi ko jogori kewri ko ndi
jomirado min peebe silamaaji
tan goote mabbe fi carwoo hooreji yottinobe sadako muccitino fur mum nyaamu kon Yesu hebti wi
kaade don
o memina furu carwoo o sellit dum ha o waytino o wayno cagal dum o yecciti e arnobe jaggodema be hono ardibe yottinobe sadak be mawbe renobe galle Allah be e hohobe be o wi dum en
gaddoton ko silamaaji e cabbi elle ko mi tajowo ko enen gondanno nyade fof e der galle Allah he kono on pawane am jungo ko joni waktu mon yoni onon e bawde niberde
nden be nangimo be nanno yima e der galle horeej yottinabe sadak he Pierre rewi hen to woddi nden be kubbi foore dingral galle hebe jodiima Pierre ne ari jodi e der mabbe car wowo debbo got yi o mo huccit e foore he ndarimo wi
o gorko ne kay koy makko wonduno
kono Pierre yeddi wi
debbo mi andamo ni
de boy seeda goddo yimo wi
anne kay koy mabbe jeeda
Pierre wi on
mi jeyaka e mabbe
nde yehi ha woni heddi waktu goddo kadi ummini halaka wi
e gonga o gorko wonduno koy makko ngati kanko e hore makko ko galele naajo
Pierre jabi wi
mi anda ko jidda wiide
don tan hade makko jofnudi ngori joggi jomirado yecciti ndari Pierre tan Pierre siftori gol do kongol gol jomirado halanno dum
ngori joggata hande tawa yeddani labi tati ada andimi
o yalti bowal o woni wayde bojji mus jaggonobe yeso be ngone tondi dum ina piidum be ngoyde mum demo e be piyamo e be bi
Longin olipidama Longin olipidama
Hey Longin olipidama
Bengoni kada yeno demo jinne goddi kewdi Nden weti goomo hohoobe leñol gol kon ardiibe yottinaabe sadak be e sariyankoobe be ndenti naymo to nyaawirde toowde to mbiimo
so tawi ko an woni almasihu o haalan min
o wiibe
so mi wi on non on jabata te so mi namnima on jabata ko kono tuggi joni ma bino do jodo yo nyaama Allah jom bawde o
kambe fof be kebbati be mbiimo
njida wiide ko abi al
o wiibe
onone koye mon on binon
don tan be ngoni e wiide
en choklandi sed hankadi tawdo o haldi hunduko makko
luka simari nogas etete ciagal dum jamaano fof babbiti nayma to pilat be ngoni e takkodem abi mbiya
min tawi odo gorko ina jirgeta lenol amen ina hada dum yobde cesar alman te kadi ina wi hore mum almasih lam
pilat namnimo wi
bele ko an woni lam da yahuda eno
o jabimo o wi
ane hore ma awi non
pilat ebti wi ardibe yottinabe sadakbe e jamano o
mi yani makka hay dalilu kugal goto
kono be nanti e hala mabbe ha tidi abe mbir
amona addana yimbe jigitaade e ko janginta e diwan yude ko fof tugude galile to fuduri to haado
den pilat nani dum namni tawi ko galile naaji den o faami yesu jeya ko e ngi maande herod o neldit dum herod tawi ina yerusalem kanyumne e den balde de herod yimo welti hen no feewi ngati boyi yiddi yidimo sababu ni ko nanano e makko te ina damani no yidi o mo wada kawisaaji o namni ma ko juuti kono o jabaaki hay hoynde ardibe yottinabe sadakbe e sariyankobe be ina tawono te ina takkatno ma no doole mum en potno herod e soldatebe mum ngon e hoyno dem ina toñama o borni mo chomci nyilkoji o neltarimo pilat nyande hen pilat e herod kanyum en fof e anyindirnoodi ngonti sehilade pilat no ardibe yottinabe sadakbe mawbe be e yimbe be fof wi dumen
ngaddonir don mi odo gorko ko ina homto yimbe be on ji mi namni momo e jeje mon te ko takkudon mako fof ala hen ko tawmi e makko herod ne kay ko non ngati o neltari en bo hono non odo gorko wadani hay hunde ko ina wara dum wadde mami woppinmo ciagalnde nehemoni
kew dandori fof ala esaga woppitana be ciokado goto kambe fof be bamdi be ngoni e wullude kabe mbi
yomai esikami barabas yomai esikami barabas
barabas non wadirano e kaso ko sababu ndi igitari wadnode e sarehe e sababu ndi war hoye pilat etikadi kongol e do anni dakkide yesu kono be ngoni e wullude kabe mbi o wiibe tatbol
holi ko wadi ko boni mi yaani e makko hay dalilu goto poddo wardemo wadde mami woppinmo ciagalnde memon
kono be nantri e hala mabbe gulaali mawdi abe mbi yo fenge gulaali mabbe mbawtima o fellite wadandebe ko be nyaagi ko o woppitani bi bidderano de kaso heji gitari e war hore mabbe namni no o o wadi yesu e juudi mabbe yobbe mbaddum ko be bela do be pengoy tama do be kawre gorko goto siren naaji in wi'e simon in ummi ladde be tepti e makko be ndemdum fengirde de bel omo wakkonde ciagal yesu jaman yimbe heebe rewi hen wondude e rebe woyobe mo ina kamto yesu yeji e rewbe be wi'dumen
rewbe yerusalem wato goye kam goye koyemon e besgumon ngati ma nyaldi ngar do wiyete mal wodani rawbe rimarbe mal wodani dedi di meda saude e endi di meda muininde den ma yimbe bi kaani yon jane mumen biya tule yo chudumen ngati solokki kechi ki wadamani holi ko jogori hebde njor kiki
abe na worno tajobe didu fotnobe wardede e makko den be njattima nokko biitede lalgal hore o e pengimo don kanko e tajobe didu be hen got bangi makko nyama goddo bangi makko nan o wi
Baba, Yafobe, Sabu, Bingandak, Kobe Badas.
Bembadi kiomchi mako kuraji. Yimbi bendari doon inandara, ardibi be kanyum enni nguini etoyin dema inambia.
Wadandi wadbe, yu wadandi hore mako. So tawi ko almasihu Allah chubado
soldo tebe beni badimo ngam toyndemo ngaddanimo binegar ina mbiya
so tawi ko ar woni lamde yahode eno dandore ma
dido bindi ina jimnano e mak o do ko lamde yahuda en Gote tajobe fengabe be weni e yeno dema ina wiye
Mate wona ko ah woni almasi tu o dandu hore mo dandora mi
kono goddo furi on wi
Mate Aulani al An Nando da Emakakuga Oh Enen Tobang yamin Kuk almen Kolaul Ngati Njaveti den Kogolmen Kono Oh no, alako wadi, kanyum.
Cagal dum, owi.
Yesu. Sifutaram. Zwa. Artui. Lamat.
Yesu wimo.
Kwaga. Badak. Viva Ande Ma Wondre Ender Aljan
Nde yahi ha hedde waktuji sappo e didi nyalawma ni ber kunus wadi ender leydi he fof ha hedde waktuji tati kikir nangi ni bidi ridu suudu alla o seki wenti alluji didi Yesu willi wulanga mango wi
baba e watti ruama e jude ma
cagal nde o haari dum o taji nder mawdo soldate bo yi ko kewi ko yetti alla wi
so gongo o neddo ko pewdo wonno
jamana garno de yebde o fof den yi ko kewi ko yungni hoyti dendangal wondunobe makko kanyumen e rewbe rewnobe makko gila galilebe lusundi ina jewa den gede in warno don gorko goto jeyaade e nyaawirde towne de biitede yusuf jeyaade sar yahude en woter witende arimete ko gorko moddo pewdo o jeyenok e enni e golle heddibe be te omo damanino laamu Allahu o yahito pilat o namni bandu Yesu o tellenindu o hasnarindu leng o wadindu e yanande asaynde e der hayre do hay goto meda ubbede dum hawir ko e nyande kebongal te nyalama foftere nana fuddo reedu wondonobe makko gilo galilebe ndewi e Yusufu ngi yanande de eno o ubbira be koti fewnoyde urateri tagal dum be pofti nyarnyalama foftere o no yami rore de wirini loka simoire nogas enai subaklaw nyande hore yonteri be paytu yanande to tawi abe nawari urateji de be fewnonode be tawi hayre de ina regna ina itta e damal yanande he kono de be naati be tawani don bandu jomirado Yesu ndu be be gondi e jakri do wori be dido dari e yeso mabbe ina borni chomci nyilkoji kulol nangibi be turi kon worbe be mbibi
holiko wadi odon jilo gurdo e hakkunde maybe ko alado o wurti ciftore ko halanno on galile ko koni o wino alaysago bi neddo wedde e juude bakkadi nobe fenge wurta nyande nyalawma tata bijo o
tan be ciftore hala Yesu be gummi to yanani to be dutti be kabroy dum sappe goobe e wadbe be fof ko Mariama Magdala e San e Mariama yummum Yaquba gonno rebe wadbe wondunobe mabbe be kabri dum nelabe be kanyumen be nangir hala mabbe bolli poyde cali jabande be kono Pierre ummi dogani yanani de o yurni o yile pilendi idi jowi e leydi kanyumen tan cagal dum o hoti galle mabbe o ma winde e kawiso sababu indi ko kewnoko don e nyalawmo got dide almubi be jetti lawol wuro woto witenge e mayus hakkuni gon wuro e Yerusalem ko heddi chafandi jeegom estat be ngun e yewtidde e ko kewnoko fof do be jewatat e be dokkandir miijoji do Yesu e hoore mum heptibe wedde mabbe lawol kono ko be hadanobe heptindem o wiibe
holi ko jewtaton do e lawol mon he
tan be darti be joomi gote mabbe biitede Kleopas jaabeemo wi
ko an tan woni tumaranke gondo Yerusalem mutinani ko kewi ton de do balde ko
o wiibe
ko holi dum
be mbiemo
ko Yesu Nazarannajo o wada ko annabi gollortonodo kaldan nodo bawde e yeso Allah e yimbe be fof atinani no ardibe men yettinobe sara he mawbe men badirimo he juude laamu mele omo fawe kugal maide eno pengirimo min aminino ko kanko jogodi sor tude Israila fawi en kadi ko hande woni nyalaama tata ijo ko den gede kewi
kono non worrewbe jeyaabe e amen kaawi min
be ndoji
to yenande to hande be tawani ton bandu makko be ngartibe mbi malaikaaji peñaniibe mbi be o mo wuri tagal dum woni e wondibe amen yaabe to yenande to tawri don rewbe be mbirini kono kanko bi njaanimo
e on saha Yesu wiibe
fuibe koni ko onon leeli famde hala annababe ka mate wona ko non almasihu o fonno yardude mette filele fol darje
fudaraade Musa e annababe be fof o famni be der binde he fof ko fayti e makko nden be paandi mo wuro ngo o wayno jiddo bennudi ne kono be jaggimbo be mbiimo yo ar o wala ha weto hiri nyalawma gasi o rewi e mabbe o jippebe nden be jodima abi nyama o jetti mburu o yetti Allah o tajima o tottibi tan gite mabbe perti be keptenemo kon o wi mes be natti yidem gote mabbe fof woni e wiide goddo
bele berne ma bubani nde o haldata e men e lawol he o mo famna en bindidi nde
don e don be gummi be dutti Yerusalem be tawiton sappe e goobe e wondibe mumen ben biibe
ko gogo jomiraad o wurti o feedini Simon
dido be enen jeyteni be ko kewno e lawol mumen eno keptaniremo de o taji burunde be ga enane halde ni ha yes e hore mom dari e hakkuri mabbe wiibe
jo jam wone mon
kulol mawgol nangibe sabo be cikkatno ko ruuhu kono o wiibe
ko jibiri onni ko wadi on jogade di mi joje berde mon jewe juudam e koydam ko min tigi meme kam jewon ruuhu ala teew ala dieno amni
do halat dum do o holli be juude makko e koyde makko nde wonno be jabaani taw sababu ni weltaare tebe gonde e kawi saaji o wiibe
bele odon jogido ko ina nyaame
be ngadde nimbata itinde lingu njudaango o hebi o nyaami e jeese makko tagal dum o wiibe
ko dum do woni ko kala non nomi on nde gondum e monde ala isago ko sari Musa ko annabaabe be e ko jaburo haali e am ko fof tinno
e on saha o udditi hakkillaaji mabbe mel e be paama bindidi o wiibe
ina winda almasihu o ma lepte ha maaya wurta e hakkunde maaybe nyada nyalawma tata biijo o te inde makko ma yeyne e dawlaaji he fof yo yimbe mbaccu koye mumen bakkatuji mumen jafe fuddorada e Yerusalem ko onon goni sedeji den gede min modoni nelda on ko babam fodiko onon non gonedo e sare he hande bawde gonde dowde jippi e mon fof
wonay ba ha hedde betani tagal dum o suuti juude o barkinibe do o barkentabe do o serti e mabbe o safa fayde dow asman kambe ni tagal ndebe cujjinemo be nduttidi Yerusalem e weltare mawndi be ngorano nyaande fof ko e galle Allah he e be jetta Allah.